Ziko mwinu mojuluka kwambiri mbali nevo. Mawa abwino abwenzi. Ndichamwayi kuti tabwerera muno mukachisika chiwiri mawa uno kuti tipitirize utenga wa ukuluwu umene ife tikuyesa kuti tufotokoze sabata la makumi asanu ndi chiwiri la Daniele ili. Ndipo ife tili okondwa kuona ochuluka chotere amene asonkhana kuno pa tsiku lotentha ili ndipo komabe ife tikupepesa kuti ife tilibe malo okhalamo kuona anthu amene adzazana limodzi monga choncho ndipo atayima mozungulira izo zimatipangisa kugwidwa njakata ndipo sali kukhala mwaufuufu monga inu mukanayenera izo zimakupangisani inu kufutika kuti muzimvetsa koma ife tichita chilichonse chimene ife tingakhoze kuti tipange izi mwamsanga ndipo lero ine ndikuyembekeza kuti inu ngati ine ndikutalikisa pang'ono kuti inu mundikhululukire ine chifukwa ino ndi nthawi yokhomerera ya uthenga uwu nthawi kumene kuti tikhomerere iwo pansi ife tazika izo mu madongosolo atatu kuti ife tikanakhoza kukhala otsimikiza kuti tazimvesa izo tsopano ndithudi osonkhana ooneka kudziwa kuti izi kapena mauthenga awa ali mkujambulidwa ndipo iwo akutumizidwa konse kuzungulira dziko zikuchitika kuti fuko lililonse likulandira matepi awa kuzungulira dziko ndipo ine ndikufuna kuti ndinene ichi kwa omvetsera apatepi kulikonse kumene inu muli mugawo lililonse la dziko kumene inu muli kuti pakhoza kukhala zinthu zina mkatimu pano zomwe inu mwina simungakhoze kugwirizana nane pakuphunzitsa kumene ine ndikuchita koma ine ndikanafuna kuti ndifotokoze abale mwina mwake kuti ngati inu mungafotokoze izo momwe inu munaziwonera izo zingakhoze kukhala zosiyana ndi momwe ine ndikanati ndikhulupirire koma ine ndikanakhala wokondwa kuti ndimvetsere pachimene inu muli nacho kuti munene ndipo izo zili ndi lingaliro limene ine ndikubweretsera mauthenga awa kuchokera mmawu a mulungu mu mtima mwanga ndizoti zimangirize mpingo za mpingo wonse mpingo konsekonse mpingo wa khristu konsekonse ndipo ine ndithudi ndikukhulupirira kuti ife tikukhala mu tsiku lotsiriza ndipo kuyesetsa kwanga kuti ndifotokoze izi ndipo komabe osati kuyesera kuti ndizipange izo mozikankhira izo njira imozi kapena inzake ine sindinayambe ndakhala wolakwa monga ine ndikudziwira pakuchita izo nthawi zambiri anthu amamva kuchokera pa matepi ndipo iwo amati chabwino ine sindinagwirizane nazo zimenezo iye sadziwa basi kuphunzitsa kwake samadziwa malemba chabwino zimenezo izo zikhoza kukhala zonse zoona maona ine sindinganene kuti izo sizoona koma kwa ine ndimawawerenga iwo osatipo otenga aliwonse mawu aliwonse ine ndimawerenga zimene amuna wena amanena ndipo ndimayamikira iwo chilichonse chimene aliyense anena ine ndimachiyamikira icho komano ndiye ine ndimachitengera icho kwa mulungu ndipo ine ndimakhala nacho icho mpaka ine ndingakhoze kufotokoza icho kuchokera ku Genesis mpaka ku chivumbulutso ndiyeno nkuchiona icho chonse chitalumikizana mu Bible ndiyeno ine ndimadziwa kuti icho chili pena pake pafupi kulondola ndipo ndithu pamene inu mukulondola ndi pamalo amodzi okha amene ine ndinachoka pa mzere wake ndipo mwina mwake pamene inu mumalakwitsa kapena mumalondola ndi pamene ine ndinachoka pa mzere ndi mosemphanitsa choncho kotero ife tikuyamikira anthu abwino nonse inu amene muli pano mwaomvetsera mmawa uno ndi chifukwa cha inu anthu abwino amene mukumvetsera matepi awa ndipo ife zonse zomwe zachitidwa ndi zonse za ku ufumu wa mulungu ine ndili nawo abwenza ambiri konsekonse mdziko amene ine ndimawayamikira mochuluka kwambiri ndipo ine ndikukhulupirira kuti ine ndizakhala mu muyaya ndi iwo ndipo icho sichikanakhala mu mtima mwanga kuti ndiyesere kuti ndiwanyenge anthu amenewo mwanjira iliyonse koma kuti ndiyesere kukwanilisa chilichonse chimene ine ndingakhoze kuti ndiwathandize iwo ine ndikumverera monga Solomoni anachitira pamene iye anapemphera ndipo anati amupatse iye nzeru kuti iye azikhoza kumawatsogolera wanthu a mulungu ndilo pemphero langa lodzipereka Othandizana nawo anga ndi ine pano ozungulira ine ndikuona mbale Mesia ndi mbale Roy Borders ndi mbale Nevo ndi Bire Paulo mwana wanga jina ali pano pena pake ndi abale Teddy ndiyo ine ndikuwayamikira anthu onse amene amabwera kudza ndithandiza ine ine ndikukumbukira kuno osati kale litali mbale liyo masomphenya amene iye anali nawo Loto iye analitcha ilo usiku wina pamene ife tinakomana koyamba kuti iye anaona nsonga yayikulu ya piramidi patali mwamba mu mlengalenga ndipo ine ndinali pamwamba pamenepo ndikulalikira pena pake ndipo iye anakwera pamwambapo kuti aone zimene izo zonse zinali ndipo pamene iye anafika pamwamba pa phiri ili bwanji iye anati kutali komwe konga kuwala kooneka mwa siliva kapena ngati mbale ine ndinali nditayimirira ndikulalikira kwa wanthu ndipo iye anakopa tcheru changa ndipo ine ndinayang'ana mopotolokera kwa iye ndipo iye anati inu munafika chotani pamwamba pamenepo ine ndikakhoze bwanji kufika pamenepo ine ndinati leo palibe mmodzi angakhoze kubwera pano mulungu ayenera kumutengera munthu pano tsopano iwe siwoti ubwere pamwamba pano iwe ndiwoti upite pansi ndi ukachitira umboni kwa wanthu amenewo pansi uko iwe utatha kuona izo kuti izo ndi choonadi kuti icho ndi choonadi leo anayamba kutsika mpaka pansi kuti akachitire umboni kwa wanthu kodi ndi motalika chotani izo zakhala zili mbale leo zaka zingapo sichoncho izo zaka zingapo kuyambira pamenepo monga momwe ine ndikudziwira iye wakhalali wokhulupirika mukuchita izo kuchitira umboni kwa wanthu kuti utumikiwu ukuchokera kwa mulungu tsopano ndipo ine sindikufuna kuti izo zizibwera kuchokera kwa ine ngati izo zili zochokera kwa ine ndiye sizabwino chifukwa mulibe chabwino mwa munthu mwaona izo ziyenera kubwera kuchokera kwa mulungu tsopano pamene ine ndikuyang'ana pozungulira dzulo mazulo ine ndinagwirana chanza ndi mzanga mbale West ine sindinamuone iye panobe munyumba muno inde ine ndatero tsopano mawa uno ndipo inu mukudziwa kutalika komwe anthu amenewo amayendetsera njira yonse kuchokera uko mu Alabama la mulungu kuti adzafike kuno kuchokera kutali uko mu Alabama mbale Welch Evans ine ndinamuponya iye la mulungu latha wina wake anati iye ali pano lero anthu amenewo amayendetsa kuchokera ku Tifton Georgia kuti adzakhale kuno ndipo mbale wakhala payu anzake wochuluka kwambiri mbale Palmer wochokera ku Macon Georgia ndipo ine ndikuona ine ndikukhulupirira mlongo Angren ndiwo kumbuyo uko iwo achokera njira yonse ku Memphis Tennessee tsopano inu mukuganiza ndi wena wochokera ku malo wena ndangokumana naye dona mkati muno wochokera uko kutali komwe ku South Carolina tsopano inu mukuganiza kuti anthu pano ine ndinali kuyang'ana uko wochokera ku Chicago ndi malo osiyana kuyendetsa mazana ndi mazana a mitunda basi kuti adzakhale nawo pa msonkhano ndiye pamene iwo afika kuno wopanda malo oti akhale pansi popanda chipinda cha mpweya wabwino nyumba yachikale yotentha kudzayimamo akupukuta thukuta kutenga ndalama kuchokera pa gome kwa ana awo kuti abwere kuno kuti adzamvetsere kwa uthenga umenewo mutanthauza kundiwuza ine kuti kulibe kuseri kwa mtsinje uno kwina kwake kuti kuli malo amene iwo akupitako limodzi la masiku amenewa zedi alipo ndiko kukhulupirika anthu amenewo ndi opereka chachikhumi sikuti amangobwera kokha kuno iwo amabweretsamo chakhumi chawo ndi zopereka ndipo iwo amazibweresa izo mu nyumba ya Ambuye kuyesera kuchita chimene chili cholondola mulungu molemera wadalisa anthu odzipereka onga amenewo chifundo cha mulungu ndi chisomo zikhale nawo ine ndikumuona mzanga Charlie Cox iwo wochokera kumunsi kummwera kwa Kentucky ndipo basi kulikonse iwe ukayang'ana chozungulira iwe kuona anthu ochokera kumalo osiyana mwamuna wang'ono yemwe wakhalapo ine sindingakhoze kutchula dzina lake ine ndinakomana naye iye mu Chicago koma ndinu wochokera ku Bible School ina yake kutali ndi kuno kwina kwake sichoncho iwe Springfield Missouri Bible School ya Assembly of God eya chabwino zabwino inu mukuona iwo akungobwera kuchokera kulikonse mu mpingo waung'ono wochepa wachikale uno ndimangoganiza zokhuza pafupi zaka 30 zapitazo pamene ine ndinayika mwala wapangodya mmawa uja ine ndinali ndidayimapo pa 7th Street utali wa mdadada umozi ine ndinali ndisanakwatire mkomwe apo mnyamata wang'ono chabe Ndipo ine ndinaona masomphenya awanthu atadzazana ndi kuthinana muno ochokera kulikonse. Ndipo ine ndinali wokondwa kwambiri nditayima kuseri kwa guwa, ndipo ndi pamene iye anandiwuza ine, koma uyu sikachisi wako. Ndipo iye anandikhazika ine m'musi pansi pa milengalenga. Ndipo inu mukuidziwa nkhani yonseyo yomwe yalembedwa pa tsamba la Baibulo lomwe lili pa mwala wa pangodya apo. Ine ndili woyamikira kwambiri chifukwa cha inu anthu. Ine sindingakhoze izo. Izo ndi zochepa kwambiri kuti kuli ndingoti chabwino ine ndine woyamikira chifukwa cha inu. Koma ine ndimakupemphererani inu. Ine ndimakhulupirira mwa inu. Ine ndimakhulupirira mu zokuchitikirani zanu ndi Mulungu. Ine sindikukhulupirira kuti mwamuna kapena mkazi angayendetse mazana ndi mazana a mayilosi kubwera kuno kuti adzaonese mtundu wa zovala zomwe iwo anali kuvala. Ine sindikukhulupirira kuti iwo akanachita zimenezo. Ayi, iwo sakanabwera kuno basi kuti adzaonedwe. Iwo akubwera kuno chifukwa iwo ali mozama ndi mwakudzipereka kufuna chipulumutso cha miyoyo yawo. Pemphero langa lili, Mulungu ndithandizeni ine. Ndithandizeni ine kuti ndingokhala bola mwatheka wodzipereka chotero. Kuti ndiyese kutumikira kwa iwo ndi zonse zomwe zili mu mtima wanga ndi kuyang'ana kwa Mulungu. Uthenga inu mukuona mawa uno, izo zalembedwa apa pa bolodi lakuda apa. Ndichopasi kungoti ndipange kuti ndifotokoze pamene ine ndikupitirira, kuti ndiyesere kupanga kuti inu mukhoze kumvesa pachimene ine ndikuyesera kuchiyankhula. Ndipo masabata achisanu ndi awiri awa a Danieli awa akhala ali kuphunzira kumodzi kwakukulu. Masiku awiri ndi mausiku awiri pafupifupi ine ndakhala pakutha kwa sabata ino ine ndakhala ndili pa izo kuyesera kuti ndipeze mawu oti ndiwanene kwa choonadi. Izo ziyenera kumafanana ndi Baibulo lonse. Mwaona, iwe sungakhoze basi kutenga icho lemba limodzi chabe ndi kupanga kumvetsa. Ndiyeno nkuti chabwino ichi ndi chimene ilo likunena. Ndiyeno nkutemenukapo ndikuti chabwino koma chapa ilo likunena china chake kutsutsana ndi izi. Ilo silingakhoze kuchita zimenezo. Ilo liyenera kumanena chinthu chomwecho nthawi zonse. Ngati iwe sutero bwanji izo ndiye ndiwe iwe ukulakwitsa. Ndipo ndi momwe ine ndayesera kuti ndiziphunzitsa izi. Tili tiyankhulire pa matepi pokhala kuti izo zili pa matepi. Chitsutso chachikulu chimene ine ndili nacho pa matepi kwa abale anga mu mbali zosiyana za dziko ndicho kukhulupirira mu chisomo cha Mulungu kuti ine ndimaphunzitsa momwe ine ndimachitira kuti ife tinakonzedweratu dziko lisanayambe. Abale anga achipentekosite ndithudi ine ndikudziwa kuti malingaliro anu ali amwa malamulo mwaona. Ndipo ine ndikudziwa kuti ndi chosokoneza pang'ono kwa malingaliro anu. Koma inu kodi mungati monga mbale wa Chikhristu. Kodi inu mungati mungochipatsa icho kulingalira kokwanira kuti mufike pa maondo anu pamaso pa Mulungu ndi Baibulo lanu ndi kumupempha Mulungu kuti afotokoze izo kwa inu. Kodi inu mungachite zimenezo? Kodi inu mungayitenge nsonga ya mwamalamulo ndi kuyesa kuti muyipange iyo kulumikizana kuchokera ku Genesis mpaka ku chivumbuluso? Ndipo mbewu ya serpent ndicho chakupha. Anthu ambiri samakhulupirira zimenezo. Koma ngati inu mutangowerenga mu Genesis, Baibulo linanena kuti serpent inali nayo mbewu. Ndipo ine ndidzayika udani pakati pa mbewu ya serpent ndi mbewu ya mkazi. Kotero serpent inali nayo mbewu. Ndipo ngati mbewu ya serpent inali ya uzimu, ndiye Yesu sanali munthu. Chotero mbewu ya mkazi inali ya uzimu. Iwo onse anali nazo mbewu, ndipo udaniwo ukadalipo apo. Serpent inali nayo mbewu. Ndipo ngati mutani mungotenga Baibulo lanu, ndikukhala pansi ndikukhala mwakulemekeza kwenikweni pamaso pa Mulungu. Ine ndikukhulupirira Mulungu adzawululira izo kwa inu. Ndipo ngati inu simukumvesa izo ine ndilipo nthawi iliyonse kuti ndichite mwakupambana kwanga kuti ndikuthandizeni inu mwakalata kapena mwa kuyankhulana patokha kapena chilichonse chimene ine ndingakhoze kuchita kuti ndikuthandizeni inu. Pakutidi ife tikuzindikira kuti izo sizimamupulumusa munthu ngakhalenso izo sizimamutsutsa munthu. Koma izo zimangobweretsa kuwala pa phunziro limene ife tonse tikuyesera molimbikira kwambiri kuti tiwafikise wanthu potaliwone mwaona. Izo zimangobweretsa kuwala. Sopano kwa mvetsela umwe akuoneka ine ndikunena izi chifukwa matepi inimukona ndipo matepi awa amapita konse kuli konse sopano tiyeni ife tiweramitse mitu yathu mphindi yokha ife tisanati timuyandikire mwini wa mawu awa ndipo alipo angati momvetsela mawu uno ali wosowa akungoti ndine wosowa o mulungu khala na chifundo kwa ine ambuye akudalitseni ngo kwa iwo amene atadzamvetsere tepi pamenenu mudzamvetsera iyo mulungu atadzapereka chopempha chanu atate wathu akumwamba ife tili anthu oyamikira komabe anthu osayenera koma ife tikuyandikira mpando wanu wachisomo mmawa uno chifukwa kuti ife tayitanidwa kuti tibwere yesu anati inu mukawapempha atate chilichonse mudzina langa ine ndidzachichita icho sopano ife tikudziwa kuti izo ndizoona ndipo pano mwaomvetsera ndikunja mu dziko kumene matepi ati adzapite kumene komwina mwake kukakhala makumi a zikwi za khristu obadwa kachiwiri ati adzamvetsere izi ndipo ife tikudziwa atate kuti pamene ife tibadwa kachiwiri kuti mzimu wathu umabadwa kuchokera kumwamba iwo ndi mzimu wa mulungu mzimu woyera pa ife ndipo ife tikuzindikira kuti mzimu woyera umenewo uli wonse wamphamvu ndipo ukhoza kutichitira ife chilichonse chimene ife tikuchikhumba kuti chichitidwe ndiye atati akumwamba ife tikukupemphani inu kuti mumasule chikhulupiriro chathu kwa mzimu umenewo kuti iwo ukhale wokhoza kutitetezera ife mawa uno ndipo kwa ulemerero wa ufumu wa mulungu zopempha zonse izi ndizokhumba kuti ife tikakhoze kuchiritsidwa matenda wathu ndi zosautsa zathu kuti ife tikakhoze kumutumikira mulungu wathu ndi zonse zomwe zili mwa ife tsegulani makutu athu akumvetsa lero ndipo pamene ine ndikuyesera kubweretsa funso lalikulu ili ndikulichotsa ilo mu malingaliro a wanthu sopano ine ndili nazo izi nditazilemba izo pano ambuye pa pepala ndiponso ndajambula pa bolodi lakuda ili chojambulidwa ichi koma mwathundu osakwanira kuti ndizifotokoze izo sopano ife tikuyitanira pa inu mbuye wamkulu yemwe munalemba mawu yemwe munawadzoza iwo yemwe munawapereka iwo kwa mneneri Daniele ndipo ife tikupemphera kuti inu mutumize kudzoza mawa uno mu masiku otsiriza ano monga iye anati buku likanadzakhala lotsekedwa mpaka nthawi ino kuti inu mudzasegula kumvetsa kwathu ndipo mulole pakakhale chikhulupiriro cha kama wofewa mu mtima mwathu chomwe chingalole mawu kugwira ndi moyo ndi kubweresa mitengo ya chilungamo mu miyoyo yathu chimene iwo analinga kuti adzachite chikhulupiriro chathu mwa mulungu mulole chitetezere izo kwa ife mmawa uno pakuti ife modzichepesa tikuyembekezera sopano ndipo tikudzipereka tokha kwa inu mu dzina la yesu khristu amen sopano ife tili oyamikira chifukwa cha mmawa uno chifukwa cha mwayi waukulu kachiwiri kuti titsegule masambawa a mawu a muyaya a mulungu sopano chifukwa chimene ine ndadzitengera pandekha kuti ndiyesere kufotokoza izi ndi chifukwa chakuti ife tikuti tidutse mu buku la chivumbulutso ndipo ife tangodutsa kumene mibado isanu ndi iwiri ya mpingo ndipo ndiye pamapeto amutu wa 3 wa buku la chivumbulutso mpingo kutengedwa kuchokera pa dziko lapansi kupita mu ulemerero ndipo ine ndikuyesera ndi mtima wanga wonse kuti nditengere izi kwa wanthu kuti iwo akuyembekezera china chake kuti chichitike kuti achione chitalembedwa mu buku la chivumbulutso pamene izo sizinayikidwe mu mbado wa mpingo ndipo ife tili pafupi mapeto kuposa momwe inu mukuganizira mausiku angapo apitawo bile wanga kapena mpongozi wanga wamkazi kani anandiyimbira ine mkati mwa usiku ndipo amati pali munthu dzina lake Andy Herman yemwe ali msuwani wanga anali atagona akufa muchipatala ine ndinapita uko kuti ndikamuone iye iwo anali atamukomola iye ine mochuluka kwambiri mwakuti iye anali akugona ndipo ine sindikanakhoza kuyankhula kwa iye mawa otsatira ine ndinamupempha mulungu kuti amusunge iye wamoyo mpaka ine nditatero ande ndi munthu wabwino koma iye sanali mkhrisitu basi iye si malume iye ndi msuweni anakwatira msuweni wanga ndiyeno pamene azakhali ade anandiuza ine atayima pamenepo iwo anati bile zaka zonse izi makumi zisanu ndi zitatu za moyo wake iye sanamutumikire mulungu koma anati masabata angapo apitawo iye anali atakhala mnyumba iye usinkhu wa zaka makumi asanu ndi atatu zoona iye sachita ntchito zochuluka zamanja koma anati iye anawayitana iwo ndipo anati ade iwo kudziwa chiyani khristu anabwera pamaso panga pano maminiti angapo chabe apitawo iwo anayangana pa iye ndikuti ande uli chavuta ndi chiyani iwo anati iye anati ayi iye anayimirira pomwe pano patsogolo panga ndipo iye ananena china chake anati kodi iye anati chiyani ndimochedwa kusiyana ndi momwe iwe ukuganizira mmasabata angapo kuchokerapo masabata awiri kapena atatu iye magazi anayima ndipo anali atagona wopuwala uko muchipatala akufa ine ndinati azakhali ade manyazi pa inu posandiyirana ine kapena wina wake kuti akaufikise mtima wake muchikhalidwe cha ola lino limene iye wafikapo ine ndinawapempha ambuye mmawa wotsatira pamene ine iye samakhoza kuyankhula kotero ine ndinangomupempha iye ine ndinati kodi inu mukukhoza kundimva ine amalume ande ndipo iwo amakhoza kugwedeza mutu wawo pang'ono ndi kusuntha nsagwada zawo ine ndinawapempherera iwo ndinawapangisa iwo kuti avomereze machimo wawo pamaso pa mulungu ine ndinkafuna kuti ndiwabatize iwo ndipo azakhali ade ankafuna kuti abatizidwe ndipo ine ndinapita ku holo uko kuti ndikamuone dona wang'ono yemwe amakhala moyandikana kuno yemwe amati amutumize kuchipatala cha amisala ndipo ambuye anachita chinthu chachikulu kwa iye anabwera ku nyumba ndiye pa nsewu popita ine ndinakomana naye mlongo wachikuda ndipo iye anati kodi sindinu mbale Branamu ine ndinati ndineyo iye anati kodi inu mukundikumbukira ine ndine mkazi wa Dry ndipo ine ndinati inde ine ndikukhulupira kuti ndikutero Pete Dry ndiwo ine ndinati eya ine ndikukukumbukirani inu iye anayang'ana muchipinda ndipo pamene ife tinatero ine ndinadabwa chifukwa chimene iye ananenera zimenezo ndipo apo amalume ande anali atauka pakama ndipo atakhala pamenepo akusuntha manja awo ndi mikono monga wina aliyense kuyesera kuti agwire chinthu cha kama kuti atsike chotero kuti iwo akhoze kuchokapo pamenepo ndikumapita tsopano iwo akubwera kuti adzabatizidwe mu dzina la ambuye yesu iwo ndi mkazi wawo chotero koma chifukwa chimene ine ndinanenera izo ndimochedwa kuposa momwe ife tikuganizira ndipo ine ndikukhulupirira kuti masabata makumi asanu ndi awiri a danieli awa abweresa izo kukumvetsa kwathu tsopano ambiri a abale athu achipentekosite chimene ine ndinanena moyambirira pa tepi kuti iwo sagwirizana nacho ichi iwo akuyembekezera china chake chachikulu cha mphamvu kuti chichitike ndipo abale anga ngati inu muti mumvetsere mwatcheru kwenikweni ndipo sati ndikumvetsera inu mupeza kuti chachikulu cha mphamvu china chakecho chadusa kale yesu ali wokonzeka kuti abwerere mpingo uchoka pa mutu wa siriyi wa chivumbulutso palibe chimene chikunenedwa mmenemo chokhudza kena kupatula chinthu chotsiriza chokha chinali mtumiki wotsiriza wa mʼbado ndiye ife tikuchita nawo ayuda mpaka kudza kwa chiwiri ali ndi mkwaribwi mu mutu wa 19 kuyambira mutu wa 6 mpaka 19 yonseyo ndi yachiyuda ndi pamene ine ndikufuna kuti ndifikise kwa mʼbale wanga wabwino pano pa zisindikizo izi mʼbale Woods yemwe anali poyamba wa mboni za Yehova iye ndi banja lake lonse kuno mmawa uno kuti zikwizana makumi anayi ndi zinayi aja sanali ayi analibe kalikonse kochita ndi amitundu iwo ndi ayuda mwaona ndipo ilo si thupi lachinsinsi la khristu mu dziko lapansi lero Nkwaribwi ali tuvila chinsinsiri menelo. Nanzimu oyela ife timabatizidwa kulowa mutuvila chinsinsiri menelo. Tsopano ife tikudziwa kuti mubuku la Danieli apa pamene ife takhala tikuwerenga ife tingowerenga kachiwiri chifukwa ndi mawu ake. Mu mutu wa 9 wa Danieli ndime ya 24. Masabata makumi asanu ndi awiri atsimikiziridwa pa anthu ako ndi pa mzinda wako wopatulika kuti atsirizitse cholakwira ndi kuti apange kutha kwa tchimo ndi kuti apange chiyanjaniso chakusaweruzika ndi kuti abweretsemo chilungamo chosatha ndi kuti asindikize masomphenya ndi uneneri ndi kuti adzoze opatulika kwambiri. Ndime ya 25. Ndipo dziwa chotero ndi kumvesa kuti kuyambira. Tsopano ndicho chimene ife takhala tikuyankhulapo. Ndipo ife tinatsirizira pa chimenecho usiku wa la Mulungu latha lija kudzoza opatulika kwambiri. Apa ndi pamene ife tikuyambira mmawa uno pa ndime ya 25. Ndipo chotero dziwa chotero ndipo mvesa kuti kuyambira pakuperekedwa kwa kulamulira kuti abwezeretse ndi kuti amangenso Yerusalemu ndiwo mzinda wako wopatulika mpaka kwa Mesiya kalonga adzakhala ali masabata 7 ndi 60 ndi 2 ndipo msewu udzamangidwa kachiwiri ndi makoma ndipo ngakhale mu nthawi ya mavuto. Ndipo adatha masabata 60 ndi 2 Mesiya adzadulidwa koma osati chifukwa cha iye mwini. Ndipo anthu akalonga yemwe ati adzadze adzaononga mzinda ndi malo opatulika ndipo mathero ake adzakhala ndi chigumula chachikulu ndipo kufikira chimaliziro cha nkhondo zipasuko zili zotsimikizika. Ndipo tsopano kumbukirani ndiwo mapeto a nkhondo ife tili nazo izo pa bodi apa ndipo tsopano ife tikuyamba china chakenso. Ndipo iye adzatsimikizira pangano ndi ochuluka kwa sabata limodzi ndipo mkati mwa sabata iye adzapangisa nsembe ndi zofukiza kuti zithe ndi pakusefukira kwa zonyasa iye adzazipanga izo bwinja ngakhale mpaka ku chimaliziro. Ndizo zonse ndipo chosimikiziridwa chimenecho chidzasanuliridwa mokhuthulira pa opasulidwa. Ndiphunziro bwanji. Ine ndinati kwa mkazi wanga tsiku lina, ine ndikudabwa ngati wanthu akumvesa kwenikweni zimenezi. Tsopano ine ndikufuna kuti inu muzimvetse izi. Musati ngati inu ife tikanayenera kukhala pano utali wa tsiku lonse kungokhala. Tsopano ife tikufuna kuti tizimvese izi, mwaona? Ife tikufuna kuti tidziwe kuti ndi choonadi, ndipo inu ngati inu mungakhoze kokha kuziona izi. Ndipo ine ndikupempha mwina mwake ndiyeno kenako ine ndichisiya chojambula ichi apa ndipo inu mukhoza kuchijambula icho kenako. Mubwere muno madzulo ano pomwe inu mungafune kutero ndikudzanyambula chojambulidwacho ndi zina zotero. Icho chikuthandizani inu kuti mumvetse ndicho chifukwa chimene ine ndinachika icho pamenepo kuti inu mukanati mumvetse izi. Tsopano tiyeni tingobwereza pang'ono pokha kuti ife tikhoze kupeza maziko. Tsopano apo panali Danieli anali wokhudzidwa ndi wanthu ake chifukwa iye anali atawerenga Yeremiya mneneri ndipo anamvetsa kuti Yeremiya anali atanena kuti iwo akanati adzakhale mu kapolo kwa zaka 70 ndiyeno iye anaona kuti iwo anali kale ali mu kapolo kwa zaka 68 kotero iye anadziwa kuti nthawi inali pafupi. Kotero iye anayika pambali ntchito yake yonse anakokera pansi monga izo zinalili mithunzi ya ntchito zake zapatsiku. Analozesa nkhope yake kwa Mulungu, anavala ziguduli ndi mapulusa ndipo anapita kukasala ndi kupemphera kuti iye akhoze kumvesa pamene nthawi imeneyo ikanati idzakhale. Ndiye ife tikupeza monga ine ndanena kale. Kodi inu mungatembenuzire chimenecho kwina molozesa mbaliyo pang'ono pokha basi chokupiza mphepo iyo yangochulukisa pang'ono pokha iyo imandipangisa ine kusasa mawu ndiye zikomwa inu mbale. Tsopano izo iferi kupesa kuti Daniel iye ankafuna nkhani iyi kwa anthu ake. Ndipo ine ndikuganiza ngati Daniel powerenga aneneri asanadze iye, ndipo anali nako kumvesa kwa mtunduwu kuti iye anali pafupi mapeto, ndipo anafunafuna Mulungu kuti apeze momwe mapeto analili pafupi. Ndiye ine ndikuganiza ndife olungamitsidwa pakuona kuti ife tili pa mapeto ansewu tsopano, kuti tivale osati ziguduli ndi mapulusa, koma kuponyera kumbali zinthu za mdziko ndi zosamalira zathu za moyo uno, ndi kufunafuna Mulungu kuti tipeze tsiku la chaka limene ife tili kukhalamo, chifukwa ife tikuona kuti tili pa mapeto. Ndipo kotero kuti mpingo uzisala ndi kupemphera ndi kukhala wokonzekera. Ndicho chifukwa ine ndayesera kudzitengera pandekha motsadziwa momwe ndingafotokozere izi, chifukwa ine ndazilumpha izo nthawi iliyonse ndikumati masabata 70 a Danieli awo, chifukwa ine sindimakhoza kuwamvetsa iwo. Ndipo ndicho chifukwa ine ndazitengera izo pa ine mwini tsopano kuti ndiyesere kuzifotokoza izo. Ndipo ine ndikukhulupirira mwakuthandiza kwa Ambuye ine ndikhoza kuchita izo mwachisomo chake kuti ndizibwerese izo pamalo kuti ndikusonyezeni inu momwe ife tayandikirira kukudza kwa Ambuye. Tsopano Danieli anali mu zaka ziwiri zokha, ndiye ife tikupeza kuti pomwe iye anali mupemphero, mngelo Gabriele anathamangira kwa iye, ndipo sanangofotokoza kokha kwa iye liti pamene anthu ake anali kuti adzatuluke mu ukapolo, koma naponso zonse zimene zinatsimikizidwira kwa anthu ake, zonse zimene zinali zitatsalirapobe kwa anthu ake. Iye anati alipo masabata 72 panobe atsalira kwa Yuda. Ndiye ife tikupeza kuti iye anali nacho cholinga chofutukuka pasanu ndi kamodzi. Ndipo chimodzi cha izo chinali kuti atsirizitse cholakwira ndi kupanga kutha kwa tchimo, kuti apange ziyanjaniso za kusaweruzika, kubweretsamo chilungamo chosatha, kusindikiza masomphenya ndi uneneri ndi kudzadzoza opatulika kwambiri. Ndipo ife tinatenga la Mulungu lathali mmawa, Danieli muchikhalidwe chake kumusiku meneko akupemphera, la Mulungu lathali usiku kupereka malemba kotero kuti wanthu akawerenge izo pamene iwo akafika kwawo. Kodi inu munakawerenga izo? Kodi inu munazikonda izo? Zodabwitsa. Tsopano cholinga chofutukuka pasanu ndi kamodzi, ndipo ife tikupeza kuti pa zolinga zisanu ndi chimodzi izi kuti adzoze opatulika kwambiri, ife tikupeza kuti opatulika kwambiri nthawi zonse amayimira mpingo kachisi. Ndipo chinthu chotsiriza chinali choti chichitidwe chinali kuti adzoze opatulika kwambiri ndiwo kachisi wa mzaka chikwi, yemwe iye ati azidzakhalamo mu zaka chikwi momwe ife titi tizidzakhalamo. Tsopano lero tsopano ife tikuyandikira kodi masabata 72 ndi chiyani? Ndipo ili ndi gawo lofunika kwambiri, masabata 72. Tsopano ife tikudziwa malemba sangakhoze kunama, iwo ayenera kukhala choonadi. Ndipo ngati mngelo uyu Gabriele anabwera ndi kudzamuuza Danieli kuti alipo masabata 72 okha otsalira kwa Ayuda, tsopano ife tikanati tiziyike izo ku la masiku 51 kapena sabata la masiku 72. Koma muneneri izo nthawi zonse zimaperekedwa mwa mafanizo. Ndipo kotero mopanda kukayika kuti konse kudusa mu mbado pakhala pali mazana kuchulukisa mazana a wanthu, masikola la amuna okhoza akuyesera kuti afotokoze chomwe masabata 72 awa anali. Ndipo ine ndawerenga zochuluka za ndemanga zawo pa izo. Ndipo ine ndili woyamikira kwambiri kwa bambo Smith ampingo wa Adventist chifukwa cha maganizo awo. Ine ndili woyamikira kwambiri kwa Dr. Larkin chifukwa cha maganizo awo. Ine ndili woyamikira kwa onse masikola la akulu awa tifacha maganizo awo pa izi ndipo pakuwawerenga iwo izo zikundiunikira ine kwambiri kuti ine ndikhoza kupeza malo amene akuoneka molondola koma kuti nditenge maganizo amene ine ndimaganiza kuti ine ndikanafuna kufotokoza ine ndinafufuza kupyola mu buku lofotokoza la nthawi kuti ndipeze chimene nthawi imatanthauza ndipo ife tikupeza pa ife tili nayo nthawi ndi kugawaniza kwa nthawi kodi nthawi ndi chiyani kodi sabata ndi chiyani tsopano izo zakhala zili zikwi zitatu zaka mazana anayi ndi makumi atatu zapitazo tiyambireni mulungu kuchita nawo ayuda zaka zambiri mbiri zapitazo Daniel anali BC ndipo nthawi imeneyi inali BC 538 zaka 538 khristu asanabwere pamene iye anayankhula izi za nthawi ndi kugawaniza kwa nthawi ndipo masabata makumi asanu ndi awiri onani pamene masabata makumi asanu ndi awiri ati adzamutengere iye bwanji iye anali akadali mu babiloni mu masabata makumi asanu ndi awiri ndipobe mulungu anamuuza iye kuti imeneyo inali nthawi yonse yomwe inali itatsimikizidwira pa anthu tsopano mpingo wanga kuno ukudziwa kuti kupyola mu zaka zonse ine nthawi zonse ndakuwuzaninu ngati inu mukufuna kudziwa tsiku la sabata limene lili muyang'ane pa kalendala koma ngati inu mukufuna kuti mudziwe nthawi yomwe ife tikukhalamo muwapenya ayuda awo ndicho chiduswa chokha cha nthawi mulungu sanayike palibe nthawi zina zake kwa mitundu apo panalibe danga lina lake la nthawi ndipo ndi pamene ine ndikuganiza kuti olemba akulu ochuluka anazisakaniza izo ndipo anali kuyesera kuziyika izi kwa ayuda ndi amitundu chifukwa iye anati anthu ako koma iye anali akuyankhula kwa daniele osati kwa mpingo anthu a daniele ayuda ngati iye anali kuyankhula kwa mpingo inu simungakhoze kuzipanga izo kuyendera paliponse inu muli kutali mbuyo ngakhale kusanafike kudza kwa khristu izo zikanatha mwamtundu uliwonse wa masabata a uneneri inu mungafune kuyikamo izo zikanatha kale koma iye anali kuyankhula kwa ayuda chotero ndi ayuda ali chiduswa cha nthawi cha mulungu inu mukukumbukira kuno sikale litali pamene mbale Agan Bright wa ku California wachiwiri kwa president wa International Full Gospel Businessmen's Association anabwera ku nyumba yanga ndipo anabweresa tepi ndipo osati tepi koma filimu yakanema kuti iwo ya maminiti atatu usanafike pakati pa usiku zimenezo zinatengedwa pakafukufuku wa sayansi pamene ine ndinawaona ayuda amenewo akubwerera kukalowamo kubwerera ku Yerusalemu ine ndinabwera kuno kukachisi ndipo ine ndinali ine ndikumvelera ngati ndalandira kutembenukanso ambira inu mukukumbukira zimenezo ine ndinati kuwaona ayuda amenewo akubwerera kwawo yesu anati mu Mateyu muti wa 24 pamene inu mudzaona mtengo wamkuyu ukuphuka masamba ake inu mudzadziwe choti muzichiyang'anira mwaona ayuda akubwerera tsopano ine ndili nazo ndemanga zina ndazilembapa ine ndikanafuna kuti ndipite mu izo tsopano ine nditenga nthawi yanga kotero kuti inu mukozanso kuzilemba izo tsopano izi zonse zikuchitika izi tsopano ife mu nthawi imene ife tilimo tsopano zonse izi zikuchitika kwa ndi zachiyuda palibe chochita nawo mpingo konse chilichonse kuyambira chivumbuluso muti wa 3 mpaka wa 19 zilibe chinthu chimmodzi chochita ndi mpingo inu simungakhoze kuzipanga izo kutuluka bwino izo palibe basi pamenepo tsopano ine ndikufuna kuti ndifotokoze momwe ine ndinazipezera izi tsopano pa bolodi ambira inu muona kuti ine ndazijambulapa danga la nthawi momwe izo zikubwerera mu danga kotero kuti izo zipangidwe mwakuti aliyense akhoze kuzimvetsa mungakhoze inu simungakhoze kuziona izo kuchokera kumbuyo ine ndikuganiza izo ndi zolemba zazing'ono kwambiri ndipo izo ndi zolemba za beke ine ndinaganiza ndipo chithunzi icho ine ndinali nacho china choyipa kuposa chimenecho koma beke anachijambula ichi cha chifano cha loto la Nebukadinezara. Ndipo ine ndikuganiza icho chikuoneka mochuluka monga msungwa na peke kuposa momwe amaonekera mwamuna. Koma muli monse icho chidza icho chifotokoza nkhani imene ife tikuifuna. Tsopano ngati ife tikuwerenga mu Baibulo kuti alipo masabata 72 atsimikiziridwa pa wanthu. Tsopano zilibe kanthu kochita ndi mpingo. Masabata 72 alibe chochita ndi mpingo. Ngati inu mudazindikira pano pa chojambulidwa, ine ndawuyika mbado wa mpingo mkati mwa masabata 72 amenewo. Zeti inazo izo pano, mbale wina wa ku Georgia anatijambulira ife icho pano, pamene ife tinali kudusa mu mibado ya mpingo. Ndipo tili otsimikiza kuti ife tikhoza kumvesa chomwe izi zikutanthauza. Choyera ichi mu mpingo pano, icho chikutanthauza kuti izo zonse zinali za utumwi. Ndiyeno mu mbado wa mpingo wachiwiri iwo anali nacho chiphunziso cha Chinikolai. Kapena iwo anali nazo ntchito za Chinikolai, icho chinali chisanakhale chiphunzitso. Mbado wa mpingo wachitatu, icho chinadzakhala chiphunzitso. Ndipo mu mbado wa mpingo wachinayi, icho chinapangidwa bungwe. Ndipo icho chinali upapa wa Chiroma. Ndipo mu mbado wa mpingo wachinayi, iyo inali mibado ya mdima. Mukuzindikira kuti mdima wonse pamenepo ukuyimira Chinikolai kapena Chiroma. Gawo loyera likuyimira mzimu woyera mpingo. Ndipo monga izo zinayamba mu nthawi ya Paulo woyera, mpingo wonse wa utumwi unadzazidwa ndi mzimu woyera. Ndiye olemekezeka anayamba kulowamo. Ndiye iwo potsiriza anagwirizana ndipo anapanga mpingo watsopano wa thunthu kuchokera mu izo. Ndipo mpingo waung'ono wokha unawotchedwa ndi kugendedwa ndi kudyesedwa kwa mikango ndi chiricho. Mukukonzanso kunabwera Lutera kowalira pang'ono inu mukuona. Mu masiku a Wesile anabweresa mkati kuwalira pang'ono kwinabe. Koma mu mbado wa mpingo otsiriza pano, mbado wa mpingo wa Chinikolai, ndiwo mbado umene ife osati Chinikolai koma Laodikaya, ndiwo mbado umene ife tili kukhalamo. Inu mukuzindikira mulibe kuwala kochuluka kwambiri. Wina wake pamene iwo anaona kujambula kwa izo pamwambapo anati, manyazi pa inu mbale Branham, tsiku lalikulu lino lakuwalitsidwa. Ine ndinati, ine ndikulingalira pamene iwo wasefedwera pansi, izo sizikuchitira konse iwo chilungamitso. Pamene iwe ukhala nawo mtima wangwiro weniweni wobadwa kachiwiri ndi mzimu, kumbukirani unali mbado wa mpingo wokha umene Khristu anayikidwa kunja kwa mpingo wake womwe kwa yonse ya iyo. Ife tilinako kudzinenera kwakukulu, koma kodi ife tilinazo nazo ndi chimene ife tikuchikamba. Kodi Khristu ali mu mpingo kwenikweni? Izo zidzakhala mochuluka kwambiri mwa apang'ono. Tsopano, tsopano tiyeni tifotokoze masabata 72 a Daniele. Tsopano ine ndikhoza kubwereza pano kachiwiri atumiki a uthenga. Ngati inu mukutsutsana nazo izi, chabwino. Iwo agawidwa mu nthawi zitatu monga ife tikupezera mu Daniele 9. Nthawi zitatu, yoyamba nthawi ya masabata 7. Kenako tikisite ndi 2 chomwe chili 62, ndiyeno nthawi ya sabata limodzi. Iwo agawidwa mu nthawi zitatu zosiyana. Tsopano ine ndazigawa izo pano pa bolodi. Nthawi yoyamba, nthawi yachiwiri, ndipo mwakumvetsa kwanga mwauthenga mwa mzimu woyera kuti nthawi yotsiriza Mulungu akubwerera kachiwiri kwa Ayuda. Tsopano ife tikudziwa mwa mauthenga onse amene Paulo anaphunzisa ndi wena kuti Mulungu adzabwerera kachiwiri kwa Ayuda. Chabwino ndiye ngati iye adadzabwerere kachiwiri kwa Ayuda, ife tingakhoze bwanji kuziyika izo mbuyo mu nthawi ya Danieli? Ife tiyenera kuziyika izo mu mbado wotsiriza uno. Ndipo izo zili mpingo wa mitundu utatha kupita, chifukwa iye amachita naye Israeli monga fuko, ife monga payekha. Tsopano ine ndili nazo zolemba zina pano zimene ine ndikufuna kuti ndiziwerenge kwa inu pamene ife tikupitirira. Tsopano kuperekedwa kwa lamulo kuti akamangenso Yerusalemu zomwe zinali pa tsiku la 14 la Maliki. Ngati aliyense wa inu akufuna kuzilemba izo mu Chihebrew, inu mukaupeza iwo ukutchedwa N-E-S-E-R-N, Nisani, chimene chimatanthauza Maliki. Kulamula kunapelekedwa pa tsiku la 14 la Maliki, BC 445. Kulamula kunapelekedwa kuti amange akamangenso kachisi. Inu mukumvesa izo, monga inu anthu amene mwawerenga malemba. Kufikira iye atatsirizidwa, izo zinatenga zaka 49 kuti atsirize kachisi ndi mzinda kuti amangenso izo. Ndipo monga Baibulo linanena apa, Daniel akuyankhula kapena ngelo kwa Daniel kuti makoma ndipo iwo adzamangidwa mu nthawi zovuta. Ndipo ambiri ife tikukumbukira pamene iye anali kumangidwa, iwo anali ndi matope anjerwa mu dzanja limodzi ndi lupanga mulinzake kuti aziyang'anitsitsa mdani. Ndipo iye adzamangidwa mu nthawi zovuta. Kotero apa ndi pamene ine ndikupeza izo, kupeza masiku anga. Tsopano ife tili nawo awiri makalendala atatu osiyana. Ife tibwelele mbuyo kukalendala wakale wa Kasidi, ndipo ife tikupeza kuti mukalendala wa Juliani muli masiku 365 ndi kotala muchaka. Iwo amapima izo mwakudutsa kwa sade ndi nyenyezi zosiyana ndi zina zotero, iwo amapima izo. Tsopano ife tikupeza mukalendala wa Chiroma yemwe ife tikukhala pansi pake tsopano masiku 365 muchaka mwakalendala. Koma muchikhirisitu kapena kalendala wa uneneri, ife tikupeza kuti muli masiku 360 muchaka. Tsopano inu mukhoza kudabwa momwe chisokonezo ichi chinabwererapo. Tsopano ichi ine ndingakhoze kungoyankhula ngati ine ndekha. Ine ndikukhulupirira kuti mbuyo kusanafike kuwonongeka kwa chigumula, mbuyo mu masiku a Yobu ndi zina zotero, kuti iwo ankasunga nthawi mwa nyenyezi. Ndipo ife tikumvetsa kapena mbuyo nthawi imeneyo isanafike kuti dziko linayima mowongoka. Ndiyeno mutchimo la munthu, kulandidwa kwa dziko, ndipo ilo linapendekeka, ndipo chigumula chinabwera. Chotero ife tilinako kuwundana kwakukulu kwa ayezi ndi zina zotero. Pamwamba ponse ndi pansi pa dziko lapansi palipodzaza ndi ayezi, ife tikudziwa zimenezi. Ndipo dziko tilikuyima cholunjika mmwamba, ilo likuyima chopendekeka. Izo zinaligwedeza ilo kuchoka kumene mwezi ndi nyenyezi, kumene izo zinali kuyang'ana pa ilo ndi kuyikidwa posakhala pamalo pake ndi kapena inu simukanakhoza kusunga nthawi ndi ilo panonso, chifukwa ilo lakhala chambali, lakhala chopendekela mbuyo. Chotero ilo silikanakhoza kumalondola nyenyezi zimenezo pa nthawi yofanana, chifukwa ilo lachoka mmalo mwake kwa nyenyezi zimenezo. Inu mukumvetsa, ine ndikukhulupirira kuti ndi chimene chili. Ilo lagonera mbuyo muchikhalidwe chimenecho. Ndipo izo zili kungosonyeza kuti iyi ndi nusu chabe ya nthawi. Kodi inu simukukhoza kuona? Mulungu samakhala nazo zinthu zochoka pamalo. Iye akungozilola izo kuti ziziyenda monga choncho kwa nthawi yochepa. Ndipo ine ndikukhulupirira moona kuti chinthu icho chinachitidwa. Ndipopo masiku otsirizano ndi pamene Mulungu ati aululile zinsinsi izi kwa mpingo. Iye sanayambe wazichitapo izi kalelo, ndipo chifukwa chimene iye anali asanachite izo ndikuti ausunge mpingo ukuyang'anira ndi kupemphera nthawi zonse posadziwa pamene izo zinalikudza. Koma inu mukukumbukira mu Daniel 12, iye anati anzelu adzamvesa mulotsiriza mu tsiku lino lotsiriza. Mwaona? Izo zapelekedwa kwa iye mzimu wa nzeru kubwera mu mpingo kuti uzadziwise kwa mpingo mwavumbuluso la mzimu woyera kubweresa mpingo mkati ndi kuwulula tsiku limene ife tili kukhalamo. Mofanana basi monga Gabrieli anabwera kwa Danieli, mzimu woyera ukubwera kwa mpingo mu masiku otsiriza kuti udzawulule chinsinsi chachikulu chakuya ichi. Inu mukumvetsa tsopano? Tsopano izo zikhoza kugwetsa chaka cha ukasiri chija kapena chaka cha Julian kalendala, mukuona chaka cha Masonic, chifukwa dziko lapendekeka. Ife tonse tikudziwa zimenezo kuchokera ku Cruzia kwa ku school ndipo ilo lachoka mmalo mwake nyenyezi zimenezo zingamadutse mu mzere wa dziko lapansi pa nthawi yofanana chodelo kalendala ya Chiroma ndiyo lakuika nayonso kwa inu simungakhoze kuwayika palimodzi masiku zangokhalapo zinthu zambiri zimenene ndikanakhoza kuzinena pomwe pano zimene ife tikuzipeza ngakhale mwachilengedwe icho chomwe chimatiphunzisa ife kuti alipo masiku makumi atatu okha ndendende mu chaka tsopano tiye nditenge chivumbuluso pamene ife tili chipite chauku mu masiku aneneli awiri Bible linati iwo ananenera masiku 1260 tsopano inu mutenge kalendala ya ukasidi iyo ndithudi ingaphonye izo mtunda wautali kuchokera pakuti zikhale zaka zitatu ndi theka limodzi ndipo inu mukatenga kalendala ya Chiroma yomwe ife tili nayo lero iyo ingaphonye izo mtunda wautali koma inu mukatenga kalendala ya uneneri ndipo pali ndendende masiku 1260 mwa masiku sate kwa mwezi mwaona ife tilinawo masiku sate mu miyezi ina 31 wotsatira 28 mwa ina mwaona ife tili tonse osokonezeka koma mulungu samakhala nazo molumphalumpha mmwamba ndi pansi mbuyo ndi mtsogolo iye amalondolera izo ndendende mofanana inde bwana ndendende mofanana masiku sate mu mwezi osati sate wani kenako sate china chakenso ndikuona koma izo zonse zinachitidwa mu chuma chachikulu cha mulungu kuti awike mpingo wakuyang'anira ndi kupemphera kukhala wokonzeka kukhala nazo zovala zanu zitatsukidwa mu magazi a mwana wankhosa koma mu masiku otsirizano iye analonjeza tsopano ife tikuona pamene ife tili kukhala tsopano kumbukirani cholinga cholinga chokhacho ndikuti tichite izi tsopano ngati apo akanakhala asanu ndi awiri penyani alipo ndendende masiku 49 zaka 49 kani mu nthawi yakumanga kwa kachisi asanu ndi awiri ali masabata asanu ndi awiri a uneneri masabata makumi asanu ndi awiri chifukwa alipo masabata 70 atsimikizidwira ku kachisi kuti amangenso kachisi ndipo iye anamangidwa mwa ndendende zaka 49 tsopano ife tilinako kutanthauzira kwa nthawi ya masabata chifukwa ngati Bible linati ngelo anati izo zinatengera masabata asanu ndi awiri mpaka kumanga kwa kachisi ndipo izo zinali ndendende zaka 49 akumanga kachisi kuchokera Marichi 14 mpaka BC 538 kufikira kachisi anali atabwezeletsedwa kachiwiri ndipo misewu inali itabwezeletsedwa ndendende zaka 49 kotero kodi ife tikupeza chiyani pakuti ngati masabata asanu ndi awiri akutanthauza zaka 49 ndiye sabata limodzi lili zaka 7 ndipo 7 kuchulukisa 7 ndizo 49 zili ndendende ndinu pamenepo chotero tsopano apo palibe kungoganizira za izi ife tikudziwa tsopano kuti sabata lililonse linkatanthauza zaka zisanu ndi ziwiri kodi inu mwamvetsa izo tiye ndinene izo palimodzi sabata limodzi lili zaka zisanu ndi ziwiri tsopano ife tikudziwa ife tazimvetsa izo sabata limodzi lili zaka zisanu ndi ziwiri ife tili apa pomwe pano sabata loyamba zaka 49 pakumanganso kwa kachisi tsopano mzere wapamwamba uwapa ukuimira fuko la chiyuda pamene iwo ukupita chodutsa iyi ndi nthawi chabe ndipo pamene iwo ukutsikira pansi apa iwo ukutsika kuchokera ku fuko la chiyuda kupita mu nthawi ya mitundu ndiye ukupita mmwamba kachiwiri ndikukagwira Israeli ndikumapitirirabe tsopano amitundu sanapasidwe nthawi ina iliyonse anangoti nthawi ya mitundu ndipo ife tikupeza ngakhale Yesu sanawayikire iwo nthawi
Pakuti ife tikupeza pano mu Luka 21:24 iye anati iwo adzapondaponda pa makoma a Yerusalemu mpakana a mitundu. Ndiloleni ine ndibwereze izo, ine ndikungobwereza izo mwa kukumbukira kokha. Ndiloleni ine ndiwerenge izo chifukwa izo zikhala zili pa tepi kuno, ndipo ife tikufuna kuti titsimikize kuti tizimvese izo molondola. Chabwino, ngati inu mukufuna kutembenuzira ndi ine ku izo pa Luka woyera 21:24. Ine ndinapunzira izi momveka mwakukhoza monga ine ndikanakhozera. Ndipo iwo adzagwa ndi msonga ya lupanga ndipo adzatengedwera kutali. Kodi iye akukamba zayani? Ayuda. Kumeneko kunali kuwonongeka kwa kachisimu AD 70. Ndipo iwo adzatengedwera kutali ogwidwa ku mafuko onse. Tsopano kumbukirani, osati mu Babiloni mokha, osati mu Roma mokha, koma ku mafuko onse. Ndiko kumene Ayuda ali lero, mafuko onse. Ndipo Yerusalemu adzaponderezedwa ndi a mitundu, mpakana nthawi ya mitundu ikhale itakwanira. Ndiye pali nthawi yoyikidwa, koma palibe yemwe akudziwa kuti zidzakhala liti. Mwaona ndi chinsinsi, mwaona nthawi ya mitundu, koma Ayuda ndiye ife sitingakhoze kudziwa nthawi yomwe mpingo kayiwo wabwerera mbuyo kapena kayiwo kupitirira kapena chimene iwo kuchita. Iwe sungakhoze kudziwa ndi zimenezo, koma yang'anani pa Ayuda, kumeneko kuli kalendala ya nthawi. Kodi inu mukuona izo? Mulungu anawayikira iwo ndende tsiku ora ndi nthawi, koma iye sanatero ndi a mitundu, anatero ndi Ayuda. Kotero tiye tiziwayang'ana Ayuda, ndiye ife tiziona pamene ife tili. Tsopano masabata makumi asanu ndi awiri anali zaka 49. Ife tazimvetsa bwino izo tsopano kuti sabata limodzi lili, sabata limodzi lili zaka zisanu ndi ziwiri. Sabata limozi zaka zisanu ndi ziwiri. Tsopano ife tawuzidwa kuchokera pa kuperekedwa kwa chilamulo. Tsopano apa ndi pamene panabwera vuto. Tsopano ife tawuzidwa kuchokera pa kuperekedwa kwa chilamulo kuti amangenso mzinda mpaka kwa Mesiya. Ndipo Mesiya anali Khristu ndithudi. Adzakhala ali masabata 7 ndi tikisite ndi masabata 2 kupanga masabata 69. Mwaona chabwino. Ndipo 7 kuchulukisa 69 zikupanga zaka 483. Tsopano inu mukuzilemba izo ngati inu mukufuna kuti ine ndiduse mwizo kachiwiri, ine ndikhala wokondwa kuchita izo. Tsopano ife tawuzidwa kuchokera apa kupita kwa lamulo lakuti akamangenso mzinda mpaka kwa Mesiya adzakhala ali asanu ndi awiri. Asanu ndi awiri ndiwo oyamba, oyamba apa pomwe masabata 7 ndi 66 ndi 2 kupanga 62 ndi 7 akupanga masabata 69. 7 kuchulukisa 69 angapange zaka 483. Chotero mpaka na Mesiya. Tsopano ife tikubwera ku gawo ili pano mpaka na Mesiya apo payenera kukhala pali zaka 483. Zaka 483. Tsopano Yesu Mesiya anakwera kulowa mu mzinda wa Yerusalemu mwachigonjetso pa msana wa bulu woyera pa lamulungu la kanjeza Epulo pa 2 AD 30. Yesu anakwera kupita mu Yerusalemu pa lamulungu la kanjeza AD 30. Ndipo tsopano kuyambira BC 445 kufikira AD 30 zili ndende zaka 475. Koma monga ife taona kale kuti masabata 69 akupanga zaka 483. Tsopano apo ndi pamene vuto limabwera apo pomwe. Mwaona ife tili nazo kokha ndi kulemba kwa Baibulo pano nthawi zaka 475 zoka ndipo kwenikweni ndi zaka 483 kusiyana kwa zaka 80 tsopano mulungu sangakhoze kuzipanga izo kuti ziphonye ngati iye anati iwo akanadzakhala masiku ochuluka chotero ndi masiku ochuluka chotero ngati iye anati ndi mochuluka chonchi ndi mochuluka chonchi kotero kodi ife tichita chiyani tsopano BC 475 mpaka adisate ndi zaka za Juliani kapena za Kasidi zomwe zili masiku 365 ndi kotala limodzi la tsiku mu chilichonse koma pamene ife tiwachepetsa masiku amenewo kukhala kalendala wathu wa uneneri tsopano ndiloleni ine ndiyimikire apa pomwe miniti yokha kuti inu mukhoze kudziwa kupyola mthunzi umodzi wachikayiko ine sindinganati ndingotenga malo amodzi awo ine ndikhoza kuzitenga izo kupyola mu malemba onse ndi kukutsimikizira inu kuti masiku asanu ndi awiri ndiwo 7 awo tapata limodzi lili zili zaka 7 mu Bible ine ndinangozichita izo uku mu chivumbuluso mutu wa 13 kapena mutu wa 11 ndi ndime ya 3 aneneri amenewo adzanenera masiku 1260 pomwe pali pakati pa sabata lotsiriza la Yuda ndiye iwo akudulidwapo ndipo Armagedo ikuyambika mmenemo ndiye ngatizo zili chomwecho ndizo apo kachiwiri ndende masiku sate mu mwezi mwaona ndiye sali masiku 31 ndi 28 ndi zina zotero ali ndende masiku sate mu mwezi nthawi iliyonse kalendala wathu wa uneneri akutibweretsa ife ku masiku 360 monga ife tikugwirisa ntchito tsopano mu malemba ife tili nawo ndende 483 ndizo apo 483 pano ife tili nako ndende kutsimikizira kwa uneneri ndende choonadi pakuti kuchokera pa nthawi yakupita kuti akamange kachisi kufikira pakuwononga pamene iwo anamukana khristu ndi kumupha iye mu AD 33 pamene khristu anaphedwa zili ndende zaka 483 tsopano kuyambira kuperekedwa kwa chilamulo kuti amangenso Yerusalemu anasimikiziridwa masabata 7 chomwe chinkatanthauza zaka 49 ndipo zaka 49 zikulondolerapo ndende chabwino kuchokera apa kumanganso kwa kachisi mpaka kwa mesiya zinali zaka 438 kotero 409 ndi atatu zaka 434 ndipo 434 kuchulukitsa 49 zikupanga ndende zaka 483 izo zinalondolera iwo pa mphuno ndende mpaka pa tsiku kuchokera ku tsiku mpaka ku tsiku amen ndinu apo mesiya kalonga adzabwera mukuona 7 kuchulukitsa 69 zili 400 ndi atatu ndi zaka 84 ndende izo zinalondolera iwo pa mphuno kotero ndiye ife tikudziwa mwangwiro ife tikudziwa ndende kuti lemba limenelo ndilolondola ndizi apo koma inu mukuona zonse izi pamene mulungu anali ndi dziko lachigumula ndipo analiwononga ilo ndi madzi ndi kusintha tsiku la ukasiri ndiyeno nkuwalola aroma kubweramo ndi kudzapanga kalendala yawo yomwe imalondola ndi kudumba ndi zina zotero ndipo ine ndikuganiza kuti ngakhale mu encyclopedia momwe ine ndakhala ndikuwerenga ndili tilijiyankhulire mʼbale Kenneth Collins kodi iye ali mu nyumba ino mawa uno Kenneth Collins inu mukudziwa pamene inu munanditumizira ine mulu waukuluja wa encyclopedia inu mukukumbukira zimenezo inu munanditumizira ine uko pafupi odzaza galimoto aiwo ine ndinaganiza ndi chiyani mu dziko chimene nyanga yaiwisi monga ine ndingachite nazo zonse izo inu mukudziwa ambuye anali akukutsogolerani inu kene ndimene ine ndinapeza zofotokozedwa kuchokera mu encyclopedia zakale zimenezo nthawi ndipo ine ndinali kuwerenga ndipo beke amazigwirisa ntchito izo mu sukulu yake ine ndinazitengera izo mowerenga mwanga kupita nazo mu chipinda chobisalamo changa mzipinda zapansi ndipo ife tinapita kunsi kumeneko ndipo tinakazitenga izo ndipo mmenemo ife tinayang'anamo izo ndipo tinazipezamo izo ndendende kupyola mu makalendala onse ndi nthawi zomwe zinayamba zakhalapo mwaona kotero ife tazipeza izo ndizopo ndendende zaka 483 kuchokera pakuperekedwa kwa chilamulo kuti abwezeretse nyumbayo mpaka nthawi yakalonga mesiya pamene anakanidwa zikupanga ndendende zaka 483 mwa kalendala tsopano inu mukuona ife tikugwiritsa ntchito kalendala yomweyo mpaka chakuno chifukwa ngati mulungu anamugwiritsa ntchito kalendala uyu kuno ndiye iye ayenera kumugwiritsa iye nthawi ina yonse kudusa mu baibulo ndikulondola uko mulungu samasintha kotero ngati masabata 7 anali zaka 49 masabata 7 kachiwiri ali zaka 49 sabata limozi lili zaka 7 maona kotera izo zikupanga izo mwangwiro basi ndipo ngati izo zinalondolera ndendende mpaka padontho uko izo zidzagunda ndendende mpaka padontho kachiwiri amen oh mai izo zikundikondowezetsa ine yense oh ine ine ndimakonda kumadziwa chimene ine ndikuchiyankhula ine ndimakonda izo chifukwa monga munthu wachikulire ananena kumusi uko mu Kentucky kwa ine anati ine ndimakonda kumamumva wina wake akuyankhula yemwe akudziwa chimene iye akuchiyankhula ine ndinati ine ndimatero nanenso iye anati ndilo lili vuto ndinu alaliki inu simumadziwa chimene inu mukuchikamba chabwino ine ndinati ine ndikuyamikira ndemanga yanu koma zilipo zinthu zina zomwe ife timadziwa chimene ife tikuchikamba ndiko kulondola ine ndikudziwa kuti ine ndinabadwa kachiwiri ine ndikudziwa kuti ine ndinadusa kuchokera ku imfa kupita kumoyo ine ndikudziwa kuti alipo mulungu chifukwa ine ndayankhulapo kwa iye ine ndinakhalapo naye iye akuyankhula kupyolera ma ine ndikuyankhula ndi ine ndikuyankhula kwa ena ndikundiuza ine zokhuza wena ndipo ine ndikudziwa kuti iye ndi mulungu ndikokulondola iye anali wabwino kwambiri kuti abwere pansi ndikundilola ine kuti chithunzi changa chijambulidwe limodzi ndi iye pamene dziko la sayansi lingakhoze kukana izo ndipo ine ndatembenukira kulemba ndikuziona izo ndendende basi kuti zikwanilise mbado wa mpingo uno ndendende zimene zikuchitika kotero kuti ine ndikudziwa kuti ife tili pano amen tsopano ife mwina tikoza kusakhala ophunzira ife tikoza kusakhala anthu ambalume ndi zinthu monga zimenezo ife mwina tikoza kusakhala pamwamba koma ife tikumudziwa mulungu ife tikumudziwa iye chifukwa ulipo mzimu woyera mwaona ndipo izo zikufanana nawo mawu ndi mawu kupyola mulemba ndiye ife tikudziwa kuti ndizoona ife tikukhala mu masiku otsiriza tsopano apo kumbukirani tsopano kuti chaka cha unenelichi cha masiku 360 mu chaka yang'anani pa china chilichonse chilengedwe ngati wena ainu anthu mungakhoze kumvetsa ngakhale mpaka kwa akazi zina zotero mukuona sate masiku sate ingoonani izo ndizo chilengedwe chonse chayikidwa monga choncho mukuona osati 31 sate 28 kapena china chake zili ndendende sate mu chaka chilichonse ndiye kalendala wa uneneri ndendende masiku 483 pano linako kutsimikizira mandendende kwa uneneri zaka 400 ndi 45 kale zinali kulondola mwandendende tsopano zonse izo zinaneneredwa kuti zidzachitike ndipo masabata 70 amenewo sanachitike pamenepo kotero iwo asiyidwira kwa masiku otsiriza tsopano tsopano abale anga achipentekosite tsopano abale anga amboni za yehova kodi inu mukuzindikira kodi inu mukudziwa pamene 144,000 anaonekera kodi inu mukudziwa pamene zozizwisa zonse zachivumbuluso zinaonekera uko mumbado wa Chiyuda osatimu wathu palibe kanthu kanalembedwa mmenemo mpingo okha ukukonzekera ndi kutuluka ndithudi ndi mphamvu ya mulungu ife imachita zozizwisa ndi zochuluka ife tikudziwa zimenezo koma chinthu chenicheni chinali chauku kuno kwa Yuda ine ndikutandauza yeniyeni mphamvu yogwira ntchito kuchita zozizwisa anayi 144,000 sakuonekera pamenepo iwo ali uko iwo sali kuonekera mumutu wa Fili iwo ali uko mu malemba patsogolo ndipo tsopano ife tikuona kuti zinthu zonse zimene zinali zoti zidzachitike zinali uko mu nthawi ya sabata la 70 sabata lotsiriza tsopano ngati iwo akhala nawo kale masabata 69 ndipo aukhala moyo iwo ndendende momwe mulungu ananenera kuti iwo anali ndipo izo zinachitika ndendende momwe mulungu ananenera kuti izo zikanadzachitika ndiye pali sabata limodzi linanso lalonjezedwa kwa Yuda tsopano abale ingokhalani wokonzeka mwaona mwaona mvetserani momwe ife tilili moyandikira sabata lotsiriza 7 chaka cha 7 tsopano kodi aliyense akumvetsa mpaka yapa ngati inu mukutero aliyense akumvetsa mpaka apa pokha kuti zili mwangwiro choonadi ndi baibulo ndi zaka za uneneri tsopano ife tabwera mmwamba ndipo ife tinawafikisa iwo pamwamba apa mpaka kumukana kwa mesiya mwaona kuchokera mpaka kumukana kwa mesiya sabata lotsiriza tsopano ine ndikufuna kuyimira apa pomwe mphindi yokha ndikufotokoza izi kuti pamene iwo anamukana mesiya zinali pamene iwo ndithudi anamukana yesu monga mpulumusi ndipo anamupachika iye kumbukirani chakuno chimene baibulo linanena ndipo iye adzadulidwa koma osati kwa iye mwini mesiya kalonga tsopano taganizani momwe uneneri umenewo unalondolera moyandikira ine ndikufuna kufikisa izi mokhomelera mwa inu kuti ngati uneneri umene uja unalondolera ndendende mpaka pa tsiku ndendende ku nthawi ndi ndendende momwe izo anati zikanadzachita wena 7 awa masabata 7 amodzi awotsalira zaka 7 zimodzi kani masiku 7 zaka 7 zidzalondolera ndendende molingana ndi lemba tsopano kumbukirani iye anadulidwapo mesiya ayuda mulungu anasiya kuchita nawo iwo iwo sanapite patsogolo paliponse ndiye iwo anabalalitsidwa ndi ufumu wa Chiroma ndipo kenako ngati inu munazindikira pa chojambula changa pa ine ndikufuna inu mumvese izi tsopano ndipo mukazijambule izo inu mukuzindikira pa pamene ine ndayika mtanda ndi pamene iwo anamukana koma nthawiyo inatalikitsidwa pang'ono pokha patsogolopo kuposapo mwaona chifukwa chiyani 30, 40, 50, 60, 70 zaka 40 kenako Tito msilikali wamkulu wa Chiroma anawononga Israeli Yerusalemu ndipo anawabalalitsa wanthu kupita ku dziko lonse inu mukuona Tito zaka 40 kenako kotero makamaka nthawi ya Chiyuda inatalikitsidwa mpaka pa mwathunthu mulungu sanali kuchita nawo iwo iye anangochita nawo iwo mpaka iwo atamukana Khristu ndiye pamene iwo anamupachika Khristu iwo anafula mulole magazi akakhale pa ife ndi wana wathu ndipo zakhala zili chiyambireni koma iwo asanabalalikane mvetserani mbale iwo onse asanabalalikire ku dziko lonse izo zinamutengera mulungu pafupi zaka 40 kuti aphwasule kachisi ndi kuwabalalitsira iwo ku dziko lonse koma mulungu analephera kuti azichita nawo iwo kenanso mulungu analephera kuti azichita nawo iwo kenanso iye ananka kumakachita ndi amitundu inu mukudziwa zimenezo kodi mukumvesa izi tsopano tsopano pano ife tikuyamba mu mibado ya mpingo nthawi ya mitundu mulungu wachoka kwa Ayuda Chobano, mbale wanga wa umisionari. Zimenezo zinali kwa Yuda. Mbale wakondedwa, wofunika pano, pena pake. Apa, ndipamene ine, ndikufuna kuti inu, mupagwire. Ndikumvetsa. Maona mulungu anasiya kuchita na wa Yuda apo pomwe chifukwa mulungu na izonse amachita naye Israeli monga fuko ife tonse tikudziwa izo Israeli ndi fuko amitundu ndi wanthu ndipo iye anachita kuwatenga wanthu kuchokera mwa amitundu kwa dzina lake ife tifika ku izo mumaminiti pang'ono. Koma tsopano mu mibado 7 imene ife tapita chodutsamo mu nthawi ya mitundu kuchokera pa kupachikidwa kwa Khristu mpaka mapeto a mibado ya mpingo. Tsopano ife tili nazo izo ife tadutsa kale mmenemo monse mpaka pansi. Tsopano ife tikufika pa malo pamene ife tingakhoze kulondolera izi kupita mu zisindikizo 7 mbale 7 malipenga 7. Ndi zonse izo ndikuzidambulira izo palimozi zonse zochita na Wayuda ndi chiwerengero cha Mulungu kwa anthu pa dziko lapansi ndi otsalira. Kumbukirani mu nthawi yayikulu iyi yakusautsidwa alipo mamiliyoni a mitundu adadzafe mmenemo. Mkwatibwi wokanidwa uja wotsalira uja uja wa mbewu ya mkazi na mwali wogona iye akupita kumene akudusa zimenezo. Izo izo basi zilizombeka monga 70 awa a masabata zombeka basi ndipo iwo adzadusa muzimenezo. Kodero ngati inu mulibe mzimu oyera inu kuli bwino mufike kwa iwo mansanga monga inu mungathere ife tili pa nthawi yotsiriza. Tsopano zindikirani mibado ya mpingo 7. Tsopano ine sindiswa kuti ndipite chodusa muzimenezo chifukwa ife tili nazo izo pa tepi ndipo izo zikuyikidwa mu mabuku ndi chilichonse kuti iyo inali nthawi yomwe Mulungu sananene kuti pakanadzakhala masiku ochuluka chotere, maora ochuluka chotere, kapena zaka zochuluka chotere. Iye sananene kalikonse. Iye anati mpaka nyengo ya mitundu ikhale itatha. Anati mpaka makoma adzagwesedwere pansi mpaka Mulungu azasiye kuchita nawo amitundu. Tsopano ife tikupeza kuti konse kupyola mu mibado imeneyi ife tinali nawo mzimu woyera unabweramo. Ndiyeno Mulungu mbuyo pachiyambi anayamba kunena ndiye pakumuka na Khristu. Mulungu anamusonyeza Yohane ndende zomwe zikanati zidzachitike mu nthawi ya ulamuliro wa mitundu. Tsopano onani ife tilibe malire a nthawi aliwonse monga Yuda, koma ife tili nacho chizindikiro. Ife tili nacho chikhomo cha chizindikiro chabwino Mulungu anachita nawo Ayuda ndende basi kumene iye anati iye akanati adzachite mu zaka 69 izo kapena izo zinali zaka 483 koma masabata 69 ndipo sabata limozi latsalira sabata limozi losimikiziridwa panobe. Tsopano ife singakhoze kuzika izo pano chifukwa awa ndi a mitundu mpingo. Tsopano ndiangada kumvesa zimenezi. Tsopano izi ndi chivumbuluso kuyambira ndi mutu wa 1 mpaka mutu wa 3 akutitengera ife njira yonse mpaka ku Laodikaya. Tsopano ife tikuona ndende momwe kuti izo zonse zinali mpingo dziko la mpingo paloka. Mulungu sanamuphatikiziremo wochimwa iye basi kupatula ngati iye akufuna kuti apulumutsidwe. Koma dziko la mpingo linali lonse loyera. Ndiye panabwera a Nikolai omwe ankafuna kupanga bungwe apa mwamba analowa mmenemo. Izi zinali ku Niseya Roma pamene iwo anali ndi konsolo ya Nisene. Ndipo kodi iwo anachita chiyani? Iwo anaupanga bungwe mpingo. Ndiye iwo anayamba kumawazunza Khristu. Ndiye mumbado wa mpingo otsatira iwo pafupifupi chikhristu mu njira ya ubatizo wa mzimu woyera wonse uli utachotsedwamo. Komano zimenezo inu anthu mukudziwa kuti ine ndinapita mbuyo ndikukatenga mbiri yakale. Makolo anisene ndi asanakhalepo makolo anisene ndi mbiri zakale zonse za mpingo ndi zolembedwa zamakezana kwambiri zomwe ine ndikanakhoza kuzipeza. Ndipo aliyense wa iwo anatsimikizira kwa inu kuti mpingo umene Mulungu anali kuukamba sunali mpingo wa Katolika wa bungwe uja kapena osati bungwe lina lake. Mulungu anali kuyankhula zokhuza ndi nyenyezi zonse zazikulu izo za mbado anali amuna amene ankaphunzitsa ubatizo wa mzimu woyera ubatizo mu dzina la Yesu Khristu ndi kudza kwa mzimu wa Mulungu ndi kuyankhula mu malilime ndi kutanthauzira kwa malilime ndi machiriso ndi zozizwisa ndi zizindikiro ndi zo zimene Mulungu anaziyika iye sangakhoze kusintha malingaliro ake kulira bwino ili ndilo lingaliro langa la mpingo mpingo wa utumwi tsopano lingaliro langa lili mpingo wa pamwamba Mulungu samasintha ukanali mzimu woyera ndipo ife timapenya ndikuzibweresa izo ndiye pamene ife tiona chikhalidwe cha Mulungu ndi chimene iye ndiyeno nkubweretsa lemba lake poyera ndiyeno nkutenga mbiri yakale yomwe imasonyeza izo ndendende basi ikulondolera pa dondo ndendende mpaka pa tsiku mpaka pa nthawi kuchilichonse chimene Mulungu ananena kupyolera mwa Yohane zikanati zidzachitike izo zinachitika kwa mbado wa mitundu umenewu tsopano ife tikudzipeza tokha tidadusa mthunzi uliwonse wa chikayiko mu mbado wa Laodikaya ife tikudziwa kuti ife tili ife tabwera kupyola mbado wa Lutera ife tabwera kupyola mbado wa Wesley tsopano ife tili mu mbado wa Laodikaya mbado wosiriza ndipo ife tikuzindikira kuti uliwonse wa mipingo imeneyo unali naye mtumiki ife tikuzipeza izo nyenyezi zisanu ndi ziwiri mdzanja lake zomwe zinali mizimu isanu ndi iwiri yomwe inapita patsogolo pa Mulungu uliwonse unali naye mtumiki ndipo ife tinabwera mmusi ndipo ife tinapeza mwa baibulo chimene chikhalidwe cha mtumiki ameneyo chikanati chidzakhale chinali chikhalidwe chotani chimene mtumiki ameneyo akanati adzakhale ndipo ife tinkamutenga munthu mu mbiri yakale yemwe anali nacho chikhalidwe chimenecho ndiyeno pamene ife timupeza munthu ameneyo mu mbiri yakale yemwe anali nacho chikhalidwe chimenecho ife timabwera popeza kuti iye anali mtumiki wa mbado wa mpingo umenewu ndiye ife tinapeza chimene mzimu ndi chimene munthu ameneyo anachita ndipo ife tinapeza kuti iye anali woyera wodzazidwa ndi mzimu woyera ileniyasi woyera ndi wena onse amenewo ndi kolamba woyera ndi amuna onsawo odzazidwa ndi mzimu ndipo ife tikudziwa kuti mwalemba kuli mtundu wa mzimu umenewo unali woti udzakhale pa mtundu umenewo wa munthu kwa nthawi iyo yomwe apo izo zili chotero izo sizingakhoze kukhala zolakwika amen ulemelero kwa Mulungu izo basi ine sindikudziwa mbale izo zikuchita mochuluka kwa ine kuposa chilichonse chimene ine ndikuchidziwa onani chifukwa ndi mawu a Mulungu akuyankhula okha pamene ine ndimumva Mulungu akunena china chake ine ndimati amen ndizozoona ndikokulondola mwaona izo zimakhazikisa icho izo zonse zatha Mulungu wanena choncho izo zimakhazikisa icho chabwino Mulungu ananena kuti izo zikanadzachitika mwa njira imeneyo ndipo ife tinazipeza izo mu mbiri yakale ndi mwa lemba ife timawerenga za mbado wa mpingo uno zomwe iwo ukanati udzachite zomwe zikanati zidzachitike mtundu wa mtumiki yemwe anali wakumbado wa mpingo umenewu kwa mngelo wa mpingo wa Laodikaya kwa mngelo wa mpingo wa Sarde Tiatira ina yonse yosiyana iyi ndipo ife tinapita mbuyo mu mbiri yakale ndi kukapeza mtumiki wa mpingo umenewu ndipo ife timakapeza yemwe iye anali koterono ife tinazijambula izo tinayika mayina awo pansi pa iyo ndipo apo yoali mwaona ife tikudziwa kuti izo zinalondola ndendende tsopano ndipo ife tikudziwa kuti Mulungu anali nthawi zonse anali ndipo nthawi zonse wakhala ali ndi wotsutsa zipembedzo zabungwe inde bwana iye ananena izo chinikolai chimene ine ndimadana nacho nikawo amatandauza kugonjesa anthu wamba leite ali anthu wamba ndiwo mpingo thupi nikawo amatandauza kugonjesa kupambana mwakuyankhula kwina kupanga munthu woyera wina wake wapamwamba pa wina wake ndife tonse wana ife tili nayo mfumu imodzi ndiye Mulungu ife tili naye mmodzi woyera ndipo ndiye Mulungu amen ndipo iye ali pakati pa ife mumaonekedwe a mzimu woyera ndiye mmodzi woyera Tumuna ife, tinabwela chotika mpaka ife, titakala olondola motsimikiza. Kulipo bwela kupyola mbado wachiyuda, ife tinayinao masabata 69 ya jandendende. Mwambiri ya kale, mwakalendala, mwachaka cha mulungu cha uneneri. Kubwele sambiri ya kale, ya kalendala ya uneneri, kushokala kuchipangano cha kale mpaka kuchapso pano, njuku sonye za izo ndende mofanana, mugona. Sopano ife, tulinao mpingo wa mitundu kuchokala pachiyambi, kutika mpaka kutiku lo tsiriza. Njipo ife, tukutziwa kuti, tukukala mutiku lo tsiriza.
Amen. You understand?
Amen. Inu mukumvetsa.
Now, then if we are
Sobano, ndiyengari ife tikukhala mutsiku lotsiriza lino. Pamapeto ambaro uno, ndiye ife tiripati. Zindikirani. Kale mbuyo kuno, mukuona mzere uwu umene ndaujambula mbuyo kuno, pamene Mulungu ankachita nawo Ayuda, kapena sankachita nawo konsa Ayuda, zinamutengera iye nthawi yayitali kuti awatenge iwo. Izo zinamutengera iye zaka 40 kuti awatengere iwo muchikhalidwe chimene iye akanakhoza kukhala nawo atawonongedwa napita kumafuko onse konse konse mu masiku a mitundu. Iye anene kuti awafikise iwo muchikhalidwe, iye asanati awapangise mawu ake kufika pokwaniritsidwa. Mukuona chimene ine ndikutanthauza onse amene akumvesa zimenezo anene amen. Mwaona, ine ndikufuna nditsimikize kuti inu mukuzimvetsa izi. Tsopano nchiyani chinachitika? Tayangʼanani pamwamba apa pa mʼbado wa mpingo wotsiriza uwu. Mukuona kupitiriza pang'ono uku, masiku a mitundu akutha. Ndipo kwa zaka 40 zapitazi, Ayuda akhala akubwelera ku Yerusalemu, akubwelera ku dziko la kwawo.
See where we're at.
Hallelujah. Mukuona pamene ife tiri. Izo zinatenga zaka 40 kuchokera pa kumudula kwa Mesiya mpaka pomwe Tito anaononga kachisi ndi kuwabalalisa Ayuda. Izo zakhala zili zaka 40 zina zomwe Mulungu waumisa mtima wa mitundu yonse ya Farao kumalo konse konse ndi kuwathamangisa Ayuda abwerere ku dziko la kwawo. Koma lero iwo abwerera mu dziko la kwawo kachiwiri, ndipo mpingo uli pa mapeto. Amen. Ine ndikungoyesera kuti ndiwerenge, ine siningakhoze. Zindikirani, Ayuda ali mu dziko la kwawo ndipo akhala akubwerera kwawo. Ngati inu mutapeza kutha kwa nkhondo ya mdziko mpukutu wachiwiri, pamene wankhondo wamkulu Allenby idatha nkhondo ya dziko lonse yoyamba, anawuluka pamwamba pa Yerusalemu ndipo anawulanda iwo, ndipo anatenga Yerusalemu. Ndipo amuna achikhristu awo anakuba mu Yerusalemu atavula zipewa zawo. Ndipo Allenby anagonja wopanda ngakhale kuwomba mfuti, kapena iwo anagonja kwa Allenby matake. Ndipo chiyambireni apo, Mulungu anapita nakaumisa mtima wa Mussolini, mtima wa Hitler, mtima wa Stalin, mtima ya amuna konse konse mudziko kumawada Ayudawo. Ndiyeno mbalame zazikulu kwambiri zimene zinapita uko zotchedwa Eastern Airlines, kapena Pan American Airlines, kapena tilichonse chimenezo zinali. Ine ndikukhulupira iyo inkatchedwa TWA. Izo zinali mu magazini, magazini ya Life. Ine ndikukhulupira iyo inali Look kapena Life. Ine ndikukhulupira iyo inali Life. Zaka zitatu zokha kapena zinayi zapitazi. Ndipo Mulungu wakhala akuwathamangitsira Ayuda kubwerera ku dziko la kwawo lomwe iwo akhala atachokako kwa zaka 2000 pamene amitundu anali akukonzekera. Ndipo tsopano amitundu amutembenuzira Khristu kunja kwa mpingo malingana ndi chivumbuluso muti wa 3. Iye sangakhoze mpomwe kubwerera mu mpingo wake, palibe malo oti iye apiteko. Iye ali wokanidwa.
And it's time for the rapture.
Ndipo ndi nthawi ya mkwatulo onse owomboledwa kupyolapa madondo ang'ono awa monga chonchi ndiko kupita mmwamba kwa oyela muchiukitsiro. Inu mukuona ife tonse tidzakomana apa pomwe limodzi. Bible linati tifamene tili amoyo ndi otsalira mpaka pakudza kwa Ambuye tidzatsekeleza kapena kulepheretsa iwo amene ali chigonere njira yonse kuchokera apa ndi apa modani mbale wa chipendekosite inu mungawayike modani iwo onse chakuno mu mbado wa mpingo wa Laodikaya iwo ali mmenemo akugona kupyola mu uliwonse wa mibado imeneyi akuyembekezera ndipo ipa amene tili amoyo gulu laling'ono lotsalira chakuno lotsalira la moyo mpaka kudza kwa Ambuye tilili tidzawalepherese iwo amene akugona pakuti lipenga la Mulungu lidzamveka ndipo akufa mwa Khristu adzauka choyamba ndipo ife tidzakwanulidwa palimodzi nawo iwo amen ndi iwo pano ife tili kudzakomana apa pomwe kuti tipite kukakomana nawo Ambuye mu mlengalenga ndipo ndinu apo kodi ife tili pali apa pomwe kodi Mesiya anadulidwa pati ndende pamene mawu ananena kodi sabata la 70 ili lidzayambira pati ndende ukatha mpingo uwu kudulidwa ndiye Mulungu akubwerera kwa Yuda kodi inu simuli kukumbukira kuti mwansanga pamene mpingo upita mpingo kupita ndiye Ayuda akuchigwira akubwera mkati koma choyamba chinthu chotsatira mudongosolo si fuko la mphamvu chisisimuso cha fuko pakati pa mitundu chinthu chotsatira mudongosolo ndi kudza kwa ufumu wa Mulungu kudza kwa Khristu tsopano ngati inu mumafuna kutero ife tikhoza kubwerera mbuyo pano tsopano ku Danieli mutu wa 2 ndime ya 34 ndi ndime ya 35 ndipo pamene Danieli anapatsidwa mutu wa 2 34 ndi 35 pamene Danieli anali atapatsidwa masomphenya kuti masiku a anthu ake anali atatha ndipo nthawi ina yake ndipo iye anawaona amitundu akubwera mkati ndipo anaona masomphenya amwala waukulu kwambiri uwapa kapena chifano chachikulu kwambiri ichi chinali nawo mutu wa golide ndi chifuwa cha siliva tsopano penyani icho chikunka chikulimbira siliva kupita ku golide chotsatira ntchafu zachitsulo kapena ntchafu zamkuwa ndiyeno mapazi achitsulo ndi miyendo koma zala zinali zala khumi ndipo zala zimenezo zinali zachitsulo ndi dongo ndipo iye anati motuluka kuti iwe unaona kuti chitsulo sichikanati chisakanizikane ndi dongo maufumu awa mogawanika sadzasakanizikana umozi ndi unzake koma iwo adzasakaniza mbewu zawo palimodzi kuyesera kuti aswe mphamvu ya umodzi winawo mwaona tsopano nchiyani chinachitika mutu wa golide unali Nebukadinezara imene iye anawatanthauzira iwo anati mfumu ina idzabwera ndipo idzakhala yaing'ono kwa iwe yomwe inali Dariyo Amedio Perisia ulenga ulamuliro pa ufumu wa mitundu wotsatira kubweramo udatha wa Amedio Perisia unali chiyani Agiriki Alexander wotchuka ndiyeno wotero Achigiriki anaulanda ulamuliro wa ufumu umenewu ndiye nchiyani chinalanda iwo kuchokera kwa Agiriki a Roma ndipo ndi ndani walamulira dziko la mitundu chiyambireni apo a Roma tsopano icho chinali chitsulo ndiye zindikirani Roma akukhalapobe mpaka kumapeto chifukwa iye anapita mpaka kumapeto kwa zala ndipo iye anaona matope dongo ndipo ndiwo anthu zomwe ife tapangidwa kuchokerako ndipo chitsulo mphamvu ya Roma yayenderera muli mmodzi lililonse la mafuko amenewo ndipo Roma ali nayo mphamvu mu fuko lililonse pansi pakumwamba alipo munthu mmodzi mu dziko angakhoze kuyimisa nkhondo kapena kuyambisa nkhondo popanda pakunena mawu amodzi ndiye papa bwanji ngati iye adati palibe mkatolika atanyamule mfuti izo zakhazikitsa icho mʼbale yankhulani chilichonse chimene inu mukufuna gawo lalikulu la dziko la ufumu wa chikhrisitu ndi katolika mwaona chabwino mloleni iye anene mawu amodzi ndicho chimenecho chili basi monga iwo ananena chakuno ndani ife tilowa mwizo mtsogolo ndani ali wokhoza kupanga nacho nkhondo chirombo ndani angayankhule monga iye ndani angakhoze kuchita izi ndiye tiyeni ife tipange chifano kwa chirombo ndicho chikaganya cha mipingo kupanga chifano monga icho mwaona kupanga chitaganya zipembezo palimodzi chimene iwo apanga kale izi
ifetili pa mapeto basi ndizo zonse zimene zilipo kwa izo nzanga ifetili pano pa mapeto maona tiyeni ifetili pange fano kwa chirombo china chake chonga icho chifano ndi china chake chooneka ngati china chake maona tsopano ifetili pa mapeto a nthawi tsopano zindikirani mkali umu pa mapeto a mbado uwu tsopano daniele mu mutu wa 2 ndi ndime ya 34 ndime ya 35 iye anachiyang'ana chifano ichi ndi kulingalira kwakukulu ndipo iye anachiyang'ana icho mpaka mwala unadulidwa kuchokera mu phiri popanda manja ndipo iwo unagubuduzikira pansi ndipo unachikantha chifano mu mapazi ndipo unachiswa icho tsopano iwo sunachimenye icho pamutu tsopano unachimenya icho mu mapazi iyo inali nthawi yotsiriza zala khumi zimenezo kodi inu munazindikira ndende apa bambo ize nawa asanatuluke kumene mprotestanti wotsiriza wa amerika mu president chimene ine ndikukayika kuti adzakhalapo konse wina koma pamene kuli ndingosonyeza izo kungoti wanthu atangamuke pamene iye anakomana apo panali msonkhano wotsiriza umene iwo iye anakomana ndi Russia kumeneko kunali mayiko asanu achikominisi akummawa anayimiriridwa mayiko asanu akumadzulo bambo Khrushchev anali mkulu wa mayiko akummawa bambo Eisenhower anali mkulu wa mayiko akumadzulo ndipo Khrushchev monga ine ndikumvera ndipo ndinawuzidwa kuli muchinenelo chachi Russia Khrushchev amatanthauza dongo ndipo Eisenhower amatanthauza chitsulo muchingerezi pamenepo pali chitsulo chanu ndi dongo sizidzasakanizikana ndipo iye anavula nsapato yake ndikumenya choyimikira ndiyo ndi china chilichonse izo sizingasakanizikane koma munali mumasiku amaufumu awa pamene thanthwe mwala umene unadulidwa kuchokera mu phiri popanda manja unamenya chifanocho mu mapazi tsopano kudulidwa kuchokera mu phiri liyenera kuti linali phiri la mwala iwo unadulidwa kuchokera mu phiri la mwala tsopano kodi inu munazindikira tsopano abale otumikira ndi abale ndi alongo konse mu dziko makumbesa kwanga baibulo loyamba limene linalembedwa mulungu analilemba ilo mu mlengalenga ndithudi iwo ankayenera kumayang'ana mmwamba ndikuona kuti kumeneko kuli mulungu kumwamba kuli mulungu ali pamwamba pa iwo ndipo ngati inu mutazindikira mu zodiaki tsopano musadaliyense wa inu anthu muzipita inu mungokhalapo mmwepa ndi baibulo ili apa mwaona koma mu zodiaki iyo imayambira choyamba mu zodiaki monga ine ndikumvera ndi namwali chotsiriza mu chiwerengero cha zodiaki ndi Leo mkango ndiko kudza koyamba kwa Khristu kupyolera mwa namwali kudza kwachiwiri ndiwo mkango wa fuko la Yuda mwaona ndiye ipetili nawo mbado wa khansala ndi aponso m'musi popyola mu zodiaki tsopano ife tikupeza kuti uko linalipo lina linalembedwa kapena limodzi lina linayikidwa ndipo ilo linali piramidi kodi inu munazindikira mu mapiramidi momwe izo zinayambira chotambalala pansi ngati phiri yopangidwa kuchokera ku thanthwe lolimba inakwera mpaka mmwamba mpaka na icho chinafika pa mmwamba komapo panalibe konse chophimba chinayikidwa pa piramidi piramidi yayikulu uko ku Igupto tulutsani anu ngati inu muli nayo ndalama ya dola mthumba mwanu tulutsani ndalama ya dola ndipo yang'anani pa iyo ndipo inu mupeza pa chisindikizo cha chimeleka pambali imodzi ndipo pambali ina iyo ili nacho pamusipo piramidi ndipo pamwamba pa piramidi mwala wa pamutu koma ndi diso lalikulu kwambiri ndipo icho chimatchedwa pamusi pa piramidi iyi chisindikizo chachikulu chifukwa chani mphungu ya amerika sili chisindikizo chachikulu icho ndi chisindikizo cha mulungu kumbukirani ife tinkakonda kuyimba nyimbo yaing'ono ulikonse panseu kunka kwawo kwa moyo pali diso likukupenya kuyenda konse upanga diso lalikulu siligona pali diso likukupenya ndikokulondola
kumbukirani ife tinkakhala nacho chaching'ono chisangalalo chapang'ono ife kumati ngati umaba kunama ndi boza mu mpingo nkumachitira umboni palidiso likukupenya tsopano chisindikizo chachikulu tsopano ife tikudziwa ndipo ine sindikumvesa izo muyeso wa piramidi koma ine ndakhala ndikukuuzani inu anthu mootsiriza muzina za kuphunzitsa uku zomwe zikuza kuti inu muone izo zonse zikupitirira patsogolo limodzi tsopano piramidi inayamba kumayimira mpingo yotambalala pamusi ndipo pamene icho chikukwera pafupi ndi pamwamba icho chimayamba kubwera mochuluka kunka mwa maonekedwe a fanulo tsopano ife tikupeza icho chinafika mpaka pa msonga pomwe pa pamwamba ndipo iwo sanachisirize icho konse bwanji ine ndikudabwa bwanji chifukwa baibulo linati mwala wa pamutu unakanidwa iwo anakanidwa tsopano penyani mbado wa mpingo mvetserani mwadzeru tsopano musati muphonye izi mbado wa mpingo wabwera kuchokera kuchiyambi kwakukonzanso lutera kubwerera mu nthawi kwakumene miyala ya maziko inayikidwa chimene chili chiphunziso cha atumwi ndiye ife tikupeza pamene nthawi zinkapitirira kuchokera ku mbado umodzi kupita ku mzake mpingo kukhala mochuluka mochepa nthawi zonse mpaka iwo utadusa monga lutera analalikira kulungamitsidwa ndiye kuti ungokhala ukuvomeza kuti ndiwe mkhrisitu iwo amakhoza kukuyika iwe ku imfa masiku akufera ofera tsopano ife tikupeza mu masiku awezile iwe umakhala woyera wodzigubuduza ngati iwe uvomereza khrisitu pamenepo methodis yatsopano iji anthu anafika panja apa pamene wezile anabwera apa ndi asbury iwo anali nayo misonkhano kuno mu america kuwerenga mbiri yakale yawo kumene iwo ankakhala nayo iyo mu nyumba za sukulu mipingo yawo kuno sakanakhoza kukhala nawo iwo ndipo iwo potsiriza anafika pamalo mpaka na mzimu woyera umakhoza kugwa pa iwo ndipo iwo amagwera pansi ndipo iwo ankatsanulira madzi pa iwo kuwakupiza iwo ndichokupizira kumaganiza kuti iwo anali atakomoka ndipo ine ndakhala ndili mu misonkhano yawo mwini wanga mu zaka zanga 50 ndipo ine ndawaona iwo akugwa pansi pa mphamvu ya mzimu woyera monga choncho ndipo iwo nkumaponyera madzi mu nkhope zawo ndi chilichonse a methodis ya ufulu achikale zaka zambiri zapitazo icho chinali chizunzo tsopano ndiye utakhala mbado umenewo kukhalapo nudusa mbado wachiwezile unabweramo mbado wa chipentekosite ndi ubatizo wa mzimu woyera mwaona inu mukusongokera mmwamba nthawi zonse tsopano kumbukirani mwala wa pamutuja unali usali pa iwo apobe bwanji iwo anawusongola mpingo ndendende basi kapena piramidi mumaonekedwe oti pakwanire mwala wa pamutu koma mwala wa pamutu tunabwere konse o inu mukuona pamene ine ndili si choncho ine tsopano utumiki kuchokera kwa lutera mpaka kutha kwa pentekosite mu apang'ono mochepawo pamwamba apa ndicho chifukwa kuwala kuli pafupi kuzima mu mbado uwu apo pakalendala pa chojambula ndi mbado wachipentekosite osati zipembezo zachipentekosite chifukwa iwo analira ndendende basi ngati laodikaya iwo ali laodikaya iwo analira monga achinikolai anapanga bungwe koma mpingo woona konsekonse mu dziko wasongokera pansi kunka kumalo pamene pabwera utumiki pakati pawo ndendende basi monga utumiki wa yesu khrisitu tsopano kodi iwo ali ndi chiyani iwo ali nacho chinthucho muchikhalidwe tsopano kodi chinthu chotsatira ndi chiyani mwala wokanidwa uwu wa piramidi wodulira kuchokera mu phiri popanda chiyani popanda manja mulungu anawutumiza iwo kodi inu mukuziona izo mmodzi wokanidwayo mwala wokanidwa ndiwo mutu wa uwu ndiwo mutu mwala wophimba ndipo mmodzi yemweyo amene iwo amukana kupyola mu mbado wa mitundu ndi khrisitu ndipo khrisitu sanadulidwe ndi kuyikidwa umu monga wolo wa m'malo kapena mwana wa mulungu kapena wolemekezeka wina wamkulu mu mpingo iye ndiye mzimu woyera ndipo chophimba cha papiramidi chidzakhala chili khristu akubwera kodi inu mukuziona izo tsopano chifukwa kuti iwo ali mosongoka mukuona pamene ine ndinapangisa ichi mosongoka apa monga piramidi kuuka kwa oyera tikupangisa kuguba kopita mu ulemerero inu mukumvesa izo tsopano khristu mwala wa pamutu mwala wokanidwa diso lopenya zonse likubwera ndendende monga baibulo linanenera ndipo danieli anati iye anauyang'ana mʼbado wa amitundu uwu mpaka mwala unabwera kuchokera mu phiri umene sunadulidwe ndi manja iwo sanayambe ayika mwala wophimba pa piramidi imeneyo iwo sunadulidwe ndi manja a munthu ndi dzanja la mulungu limene linadula mwalawo inu mukuziona izo ndipo kodi iwo unachita chiyani iwo unamenya chifano mozwanya kumene kumapazi ndipo unachiswa icho mzibuswa unachipera icho kukhala fumbi haleluya ndi chiyani chinachitika pa nthawiyo yakudza kwa mwala umeneyo mmwamba unapita mpingo ku ulemerero pa mkwatulo chifukwa iwo unatsirizisa nyengo ya mitundu mulungu anatsirizisa izo kudza kwa mwala umenewo panali wanthu ena ankakonda kubwera kuno ku mpingo mwamuna wang'ono ndi mkazi wake iwo ankakhoza kutenga baibulo ndi kulika ilo pansi pena pake ndipo iwo ankanka akuimba ndikufunafuna mwala uja wogubuduzika mu babeloni wogubuduzika mu babeloni akupita uku ndi uku akuusaka iwo mona ndikufunafuna mwala uja wogubuduzika mu babeloni ndi uyo apo khristu ndiye mwala umenewo iye sanabadwe ndi mwamuna iye anabadwa ndi mulungu iye akudzera mpingo womwe wabadwanso kachiwiri mwa mzimu wa mulungu chifukwa mphamvu ya mwala wa pamutu umenewo ikuyenderera monse kupyala mu mpingo ngati maginito ine ndikukumbukira zakukhala ndili pamwambapo ndikuyang'ana chigayo chija nthawi ijayi kumene iwo anali akupanga zinthu zonse zimenezo ndi zidusa zonse zili pamenepo ndipo iwo anadzisesapo izo mwala wa ukulu uwo unabwera chapamenepo ndipo unadzazinyamula izo mwala wa ukulu uja wa maginito ndi kudzanyamula izo zonse chifukwa unali ndi nyese kwa izo ife tiyenera kukhala anyese kwa mwala wa pamutu uwo mwala wa pamutu umenewo ndi mzimu woyera khristu ndipo mmodzi aliyense wa ife tili nayo nyese imeneyo ya mzimu woyera pamene mwala umenewo ukantha chifano mpingo udzathawira kwa iwo kubwera ku ulemerero iwo udzatengedwera mmwamba pa mkwatulo wa oyera pamene iwo uti uzidzapita kumeneko mu tsiku limenelo tsopano penyani apo ife tikupeza ayuda akhala tsopano akubwerera kwawo kwa pafupi zaka 40 pafupi nthawi yofanana yomwe inawatengera iwo kuti athawe pakuwonongedwa kwa kachisi izo zinawatengera iwo pafupi zaka 40 kuti abwerere kufikira iwo alangizenso kachisi wina mwaona ife tili pamapeto ansewu kumene tabwino ngati amitundu tsopano tiyeni titenge ife tikuona mpingo kudza kwa mwala tiyeni ife titenge mʼbado wotsiriza ife tinadutsamo ife tikuona tsopano ine ndikukhulupirira ine ndili nazo zolembedwa zina pano pa izo tiyeni tione miniti yokha ndipo kalonga yemwe ali woti adzadze yemwe ali wotsutsa khristu adzapanga pangano ndi ayuda ndipo mu danieli 7 kapena 9:27 ndipo pakati pa sabata zaka zitatu ndi theka limodzi chirombo chidzapanga pangano lake ine ndikufuna ndifike ku chimenecho kanthawi kena patsogolo pangano limenelo ife tikufuna kusiya ine ndikufuna ndiyambire apa pomwe tsopano umodzi uliwonse wa mibado ya mitundu iyi ili yotsimikiziridwa mosalephera pa za mtumiki wawo pa uthenga ndi chomwe chikanati chidzachitika mʼbado uno apa unali mʼbado wa ulemerero mʼbado wotsatira iwo unanenedwa kuti pakanadzakhala chiphunziso chotchedwa kapena china chake chidzabweramo chotchedwa zonena za chinikolai ndiye icho chinabwera chinthu chotsatira kukhala chiphunziso ndiyeicho chikubwera chikwati cha kwa mpingo wa chinikolai ndi kuzunzidwa kwa oyera chilichonse chinachitika basi mwanjira imeneyo ife tikubwera kwa wina wotsatirawo pang'ono pokha pakuwala kunayamba iwe uli nazo mphamvu pang'ono ndipo iwe uli nalo dzina lakuti uli moyo koma ndiwe wakufa limbikisa icho chimene iwe uli nacho kale kuopa kuti ine ndingabwere kudzachosa choyikapo nyali potsatira pakubwera wezire zitatha izo ndi mʼbado wake ife tinaona ndendende chimene mʼbado wa wezire kodi iwo unkatchedwa chiyani chifiladelfia mʼbado waukulu kwambiri mʼbado wachikondi chimene ife tinayamba takhalapo nacho mʼbado wachifiladelfia unali mu nthawi ya John Wesley yomwe pamene iye anatulukamo umo munabwera pentekosite ndipo uwo unaliwo ufunda ndiye ife tipite mʼmbuyo ndipo tikapeze mtundu wake wa uthenga umene ukanabwera kwa achipentekosite pamapeto kumbukirani mmodzi aliyense amabwera pamapeto a mʼbado paulo oyera anabwera pamapeto ena onse iwo anabwera pamapeto ireniasi oyera ndi onse iwo a mʼbado winawo amapitiriza ku umodzi winawo kulumikizanitsa ndipo iye amautenga iwo ndi kupita ku mʼbado wotsatirawo limodzi nawo mwaona tsopano ife tikupeza mu mʼbado uno pali nyenyezi monga ife tili nayo apo ife tili nayo nyenyezi mtumiki ife tili nayo munthu uthenga omwe ukupita ku mʼbadowo anthu oti awukane iwo anthu oti awulandire iwo ndipo mtumiki wa mʼbado uwu anali woti abwere mu mphamvu ya Eliya ndikokulondola ndipo iye anali woti abwezeretse chikhulupiriro cha wana kubwerera kwa Atate kubweretsa otsalira achipentekosite omwe atsalira kubwerera ku chikhulupiriro choona cha utumwi tsopano chikhulupiriro choona cha utumwi ngati inu muti mudzawerenge izo mu buku la machitidwe inu mudzapeza kuti uko kunalibe konse nthawi imodzi munthu mmodzi anayamba wabatizidwapo mʼdzina la Atate Mwana Mzimu Woyera uko kunalibe konse mmodzi wa iwo anayamba wakonkhedwapo uko kunalibe chilichonse cha zinthu izi zomwe ife tili nazo zikuchitika lero zotchedwa pentekoste zomwe zinayamba zachitikapo mbuyo uko iwo anali nawo maonetseredwe woona ndi mzimu wa mulungu pakati pa iwo umene unali mosalephera mwana wa mulungu akugwira ntchito ndi iwo munthu uyu yemwe anati adzadze mthenga uyu kani amene amati adzadze pamenepo anali woti adzakhale monga Eliya Eliya anali woti adzadze nthawi zitatu tsopano inu mukuti uyo ndi Yohane Mʼbatizi anali munthu ameneyo ngati inu mutazindikira Yesu anati anali Yohane Mʼbatizi anali mtumiki wa Malaki 3 osati Malaki 4 peonani ine nditumiza mtumiki wanga pasogolo pa nkhope yanga ine ndikuganiza Mateyu 11:6 mpaka m'musi motsatira pamenepo inu mukazipeza izo Mateyu mutu wa 11 tsopano koma mmasiku otsirizano kulikoti kubwere mzimu wa Eliya pakati pa wanthu ndipo iye ali woti achite chinthu chomwecho chimene iwo anachichita mbuyo uko chikhalidwe chake chidzakhala chili chinthu chomwecho chikhalidwe cha mpingo chikhalidwe cha munthuyo chidzakhala ndendende chinthu chomwecho ndipo uthenga umenewo ukupita kunja kuyesera iye adzakhala akudanidwa ndi wanthu iye akana dzamawada akazi authakatiwo mulimonso woyipawo kukonda kuthengo wandwi munthu wokwiyitsidwa nthawi zonse monga Eliya anali ndi monga Yohane anali ndipo ife taziwona zinthu zonse izi zikufika pochitika ngati ife takhala nawo uthenga ife tikuwona khristu akukanidwa iwe uyenera kukhala wa mu limozi la mabungwe awa kapena iwe tungalowe mwa iwo chotero iye waponyedwera panja mukuona khristu sangakhoze kugwira ntchito pakati pa iwo kodi ndiwe ndani mkhristu kodi ndiwe wachipembezo chanji ine sindine wachilichonse ife sitingakhoze kuchita nawe mukuona iye ali wokanidwa kulondola mukuona wakanidwa chomwechonso Eliya anali atakanidwa ndipo chomwechonso Yohane anakanidwa koma nchiyani kodi izo zinawabwereka iwo kodi izo zinabwereka uthenga wawo iwo anali o inu wo wuma makosa iwo anautsanulira iwo pa iwo iwo sanabweze nkhonya zilizonse iwo anapitirira patsogolobe ndipo uthenga wa mulungu uzisuntha chonka mtsogolobe mosalabadira chimene aliyense wanena onani mpaka kuchimaliziro Ndipo pamene icho chimene chilicho simikiziridwiratu chili chidzasanulidwe ndipo ife tili pa mapeto. Tsopano ife tikudzipeza pokha tsopano mu zaka 40 zakubwerera tichitikireni nkhondo ya dziko lonse yoyamba ndipo Ayuda abwerera ku dziko la kwawo lomwe. Mulungu sanayambe wachita naye Israeli mpaka iye atakhala ali mu dziko lawo lomwe. Tsopano inu mukumbukira pamene Ayuda anali akubwerera, Ayuda adzawochokera uko ku mafuko ena, ndipo magazini ya Luke inapereka nkhani ya izo. Ine ndinawerenga zodula kuchokera mu pepa la ina, magazini ina yachipembedzo, kuti pamene iwo ndege zimenezo zinapita kumeneko kuti zikawatenga Ayudawa uko mu Irani, ndipo ine sindikudziwa kumene iwo onsewo anali anamwazikira uko. Tsopano iwo ndiwo Ayuda woona, iwo amene sanayambe akhala nawo mwayi. Tsopano mʼbale, apo pali 144,000 anu. Pamene ife tili tifike ku chivumbuluso 11 inu mudzawaona iwo. Iye anati alipo mafuko 10 ndi awiri a Gadi, mafuko 10 ndi awiri a Asha, mafuko 10 ndi awiri a Rubeni, mafuko 10 ndi awiri. Ndipo kodi onsewo anali atayima kuti pa phiri la Sinai, Ayuda atabwerera mu dziko la kwawo. Iwo anali kumeneko, iwo anali omwe sanali gulu la mbava za ku Wall Street. Ayi bwana, iwo anali Ayuda weniweni. Ndipo pamene mphunzitsi wachikulire uyu anayima kunja uko nayiona ndege iyi ikutera, Ayuda amenewo inu munawerenga izo mu magazini, iwo anali akulimabe ndi makasu a mitengo. Ndipo pamene iwo anachiona chinthu chimenecho chikutera pansi kunja uko, iwo sanali kupita mozungulira icho. Mphunzitsi wachikulireyo anayima potero ndikuti kumbukirani mneneri wathu anati pamene ife tili tizidzabwerera ku dziko la kwathu ife tidzanyamulidwa pobwerera pa mapiko a mphungu. Mafuko akusweka, Israeli akuuka, zizindikiro zimene aneneri analosera. Ife tikukonzekera ngakhale kugunda sabata lachisanu ndi chiwiri la iwo. Ine ndikuganiza mwini wanga nditayima kunja uko pamene mʼbale Petras anatumiza kumeneko tizipangano tating'ono timenetu, ndipo iwo anawawerenga iwo. Iwo anati tabwino, ngati uyu ali Mesiya, tiyeni ife timuone iye akuchita chizindikiro cha mneneri. Ngati iye sali wakufa, iye ali wamoyo. Iwo anati iye anauka kachiwiri, iye akukhala moyo mu mpingo wake, tiyeni ife timuone iye akuchita chizindikiro cha mneneri, ndipo ife timukhulupirira iye. Ayuda nthawi zonse amakhulupirira. Iwo amadziwa kuti Mesiya anali woti adzakhale mneneri. Ndipo pamene ine ndinayima kutsidya uko kwa mʼbale a Glen Bright tsiku lija pamalowo, ndipo Ayuda amenewo atayima pamenepo anati zangobwerani ku malo athu anthu athu. Ine ndinati zedi, ine ndidzakondwera kuti ndibwere. Ndinangopanga lingalirolo mofulumira kwambiri. Ine ndinafika ku Cairo, Igupto, usiku wina pamene ine ndinayiona ndege imene ikutsika pansi uko ku Cairo. Iyo inandikumbutsa ine. Kotero pamene ife tinabwerera kumeneko, ndipo ine ndinali nayo tikiti yanga yoti ndipite ku Israeli, iwo anali oti akakomane nane. Ine ndinati pitani mukasonkhanise zikwi pang'ono za atsogoleri, mukawabwerese iwo ku ndege pena pake, ife tikapeza ngati iye akadali mneneri kapena ayi. Amen. Chabwino, tiyeni tione chimene iye atadzachita. Oh, izo zinali mʼmanja awo momwe, ndicho chimene iwo ankafuna. Ngati iwo akanakhoza kuchiona icho, iwo akanakhoza kukhulupirira ichi. Chotero kodi ine ndinachita chiyani? Ndinafika uko ku Cairo, ndipo ine ndinayamba kukwera kunka kumeneko. Ndinali ndili nayo tikiti yanga pafupi maminiti 20 a nthawi yoti aziyitana. China chake chinati osati tsopano, chikho chakusaweruzika kwa mitundu sichinadzadze panobe. Aamori anali asanakwanire khala kunja kwa kumeneko. Ine ndinaganiza mwina mwake ine ndinangozilingalira izi, ndipo ine ndinapita kuseri kwa nyumba ya ndege ndi kukapemphera. Anati khala kutali ndi kumeneko tsopano. Ndiye ine ndinatenga tikiti yanga ndipo ndinapita kwina kwakenso. Ine sindinapite chifukwa ora silinafike panobe. Tsopano ndi nthawi yanji yomwe Mulungu adadzawalola Ayuda amenewo kuti ayambe kumachita nawo iwo kachiwiri? Ine sindingakhoze kukuuzani inu. Ine sindikudziwa, palibe munthu akudziwa izo. Koma mvetserani, ngati Israeli ali kale mu dziko la kwawo, iye alikale miala yonse yatoledwa ndipo kutsirira madzi ndi chilichonse chimene Mulungu analonjeza iwo anapeza zisime ndi zinthu kumeneko ndi misinje yayikulu yotseguka awo ndiwo malo okongola kwambiri amene inu munayamba mwawaonapo iwo ali nawo mzinda umene ukumangidwa kumeneko iwo ali nako kutsirira madzi iwo ali nalo dziko labwino kwambiri limene lilipo mu dziko kumeneko ndipo ife tikupeza mu nyanja yakufa momwemo muli mankhwala ochuluka wokwanira kuti agule dziko lonse mwaona chilichonse chagwera mu dzanja lawo lomwe kodi iwo anazichita chotanizo chifukwa mtima wa Hitler unawumitsidwa mtima wa Mussolini unawumitsidwa kungokhala monga mtima wa Farao unawumitsidwa ndi kuwathamangisa iwo kuti abwerere ku dziko limenelo ndipo kwa zaka 40 iwo akhala kubwerera mu dziko limenelo tsopano ndi awo ali kumenekwa kudikira mpingo wa mitundu uli mu Laodikaya mapeto a mʼbado wa Laodikaya ngati Ayuda ali mu dziko la kwawo ali kale kumeneko ndipo chinyengo cha mitundu kachitika kale ndipo ife tili naye presidenti wonga yemwe ife tili nayeyu ife tili nalo fuko losweka longa ife tili naloli ife tili nawo mabomba a atomiki atapachikidwa mu nyumba za ndege ife tili nawo mpingo womwe uli wofunda ife tili nawo mpingo wa anthu omwe adzisonkhanisa okha pali mmodzi ife tili nawo utumiki umene ukufanana ndi utumiki wa Yesu Khristu kuti ugwire mwalawo pamene iwo ukubwera ndi chiyani chasalira kuti chichitike izo zikhoza kukhala pa miniti iliyonse palibe kanthu kalikonse katsalira ife tili pa nthawi ya mapeto oh ulemelero ine sindikudziwa ngati ine ndilathe kulowa mu chisangalalo icho kapena ayi koma ine ndikungofuna ndikufuna kuti nditengere kagawo ka icho kwa inu muli monse mvetserani kodi ndi angati akukhoza kuona tsopano kodi inu mukuona pamene lemba likutsimikiza kuti masabata 70 anali zaka 49 kodi inu mukuona pamene masabata 62 anali zaka 434 inu mukuona pamene masabata 69 ndiye anali chinali chiyani chija 800 ndi zaka 483 ndi zaka 483 kudzafika nthawi ino inu mukuona pamene kalonga anadulidwa moona inu mukutenga zaka 40 kuti ayuda amenewo potsiriza afike ku malo awo kumene Mulungu ananena tapenyani chakuno pamene mʼbado wa mitundu wabwera kupyola mu chilichonse chimene ife tinatiwo ukanadzachita chimene osati ife tinati ukanadzachita chimene baibulo linanena kuti iwo ukanadzachita chimene baibulo linati iwo ukanadzachita kubwera mpaka m'musi ku mʼbado wotsiriza uno ndipo kwa zaka 40 ayuda awo akhala kubwerera kuno akukonzekera kuti Mulungu achite ndendende chimene iye anachita kuno iwo anapita uko mwanjira imeneyo ndipo iwo anabwera kudzalowamo mwanjira imeneyo ndipo Israeli wabwerera mu dziko la kwawo tsopano ndi liti pamene Mulungu ati adzayambe sabata lawo lotsiriza liti ilo likhoza kukhala lero ilo likhoza kukhala dzuwa lisanalowe usiku uno Mulungu adzazionesera izo ndi liti pomwe izo zili ine sindikudziwa ine ndikudabwa koma ine ndikuti ndibweretse china chake pano tsopano mumaminiti pang'ono ndipo ine sindikudziwa ka inu muzikhulupirira izo kapena ayi koma ine ndiyenera kuzinena izo muli monse ine ndikukhulupirira ife tili ku dziko la kwathu ayuda ali mu dziko la kwawo ife tili pa mapeto a mʼbado kukonzekera mkwatulo mkwatulo wakubwera mpingo kupita mmwamba ife tikunyamulidwa mmwamba kuti tikakomane naye iye mu mlengalenga ife tonse tikudziwa izo mwala umene unadulidwa kuchokera mphiri wakonzeka kuti ubwere pa nthawi iliyonse ndipo pamene iwo ubwera kodi iwo uchita chiyani iwo ukuthana nawo mʼbado wa mitundu iwo wonse watha ndipo Mulungu akusiya mwathunthu kuchita nawo iwo msiyeni iye amene ali woyipa akhala ali chiyipirebe msiyeni iye yemwe ali woyera akhala ali chiyererebe mukuona kodi ya kuchita chiyani ndiye ya kutenga mpingo wake wodzazidwa ndi mzimu woyera kodi waumve ndi ndani ndiyena mwali wopusa ndiwo amene adadzabwere kuti adzaweruzirwe kutali uko mkati umu ife tidzazitenga izo pamapuwena pamene ife tizidzapitiriza izi patsogolo pamene iye akutulukira ku mpando woyera wachiweruzo ndipo ayenera kuti aweruzidwe ndiye owomboledwa Paulo anatiuza ife kuti tisamatengere mulandu kubwalo la mulandu chifukwa oyera adzaweruza dziko lapansi ndiko kulondola ife tili pa nthawi yotsiriza apa tsopano chabwino tsono pakati pa sabata ili tsono apa pali 70 tsono ngati izi zinali ndendende zaka 7 limodzi lililonse la masabata ndipo ife takhala nawo kale masabata 69 ndiye ife tili nawo mbado wa mitundu ndipo ife tikudziwa kuti tili pa mapeto a mbado wa mitundu ndiye pali sabata limodzi lina latsalira kwa ayuda ndikulondola uko ndipo ndizo ndendende zaka 7 ngati izi zinali zaka 7 izo zili zaka 7 chifukwa iye anati alipo masabata 70 atsimikiziridwa pa anthu ako chotero ife tikudziwa kuti ife tili nazo zaka 7 kwa ayuda ndizoona izo tsopano yang'anani kwa izo ngati lilipo funso ine ndikufuna ndiliziwe ilo mwaona tsopano ndipo pakati pa sabata pakati pa sabata la chiyuda iyi onani ndizo zaka zitatu ndi theka zaka wotsutsa khristu kalonga kalonga yemwe ali mkudza ndipo kumbukirani iye akudza kuchokera ku roma kalonga yemwe ali mkuza kodi iye ndi ndani papa kalonga pakati pa anthu yemwe ali mkudza kumeneko kudzauka farao yemwe samudziwa yosefe tsopano inu achiprotestani muti chabwino tsopano ndi zimenezo koma miniti yokha ife tikupezapo kuti achiprotestanti ali nalo bungwe akupanga chitaganya cha mipingo chifano kwa chirombo ndipo akupita limozi nawo iwo ndipo ife tikupeza kuno kuti ayuda akuitanidwira kudzalowa mu chitaganya ichi inde bwana ndipo iwo akuvomereza ndipo baibuli inati iwo anatero ndipo iye akupanga pangano ndiwo pakati pa sabata la 70 iye akuswa wotsutsa khristu akuswa pangano lake ndi ayuda anthu ako bwanji ndipo ife tikuwerenga mu chivumbuluso 11 kuti ine ndidzatumiza ndiyo 11 inu mukubwera chaku 19 tsopano kuti iye adzatumiza aneneri ake awiri ndipo iwo adzalosera mu nthawi imeneyo ndiyeno iwo adzakwiya nawo aneneri amenewa ndikuwapha iwo kumene ndikulondola uko ndipo matupi awo akufa adzagona mu msewu wauzimu wotchedwa sodomu ndi gomora kumene ambuye wathu anapachikidwa yerusalemu kulondola uko ndipo iwo adzagona pamenepo kwa masiku atatu ndi mausiku ndipo adatha masiku atatu ndi mausiku mzimu wa moyo udzabwera mwa iwo ndipo iwo adzaukisidwa ndikupita mu ulemerero gawo la kumi la mzindawo linagwa pa nthawi imeneyo ndikulondola uko mwaona ndi chiyanicho pakati pa zaka zotsiriza 7s pamene mpingo ukupita mmwamba ndiye chitaganya namwali wopusa methodist baptist achipresbateria ndi pentekosti wofunda onse aliwo limodzi ndi chitaganya chimene iwo ali nawo kale ufumu wawo tsopano ndipo pamene iwo atero iwo adzapanga pangano ndipo chabwino tsopano papa watsopano uyu yemwe ife tili naye tsopano afuna kuyibweresa yonseyo mkati kodi inu timukuchiona chinthucho chikuwunjikana mpaka pamwamba adzati ayankhule pa izo ndikuwabweresa iwo onse mkati nthawi yoyamba kwa zaka mazana ndi mazana ndi mazana zaka chikwi kapena ziwiri izo zinayamba zachitidwapo koma tsopano iye ndi woti awabweretse iwo onse mkati palimodzi ndikupanga chitaganya ndipo mkati mmenemo ayuda adzachivomereza ichi o mayi ulemerero haleluya mayamiko akhale kwa mulungu wathu yemwe ali moyo kwa nthawi ndi nthawi ndinu apo tsopano mbale ndi chopheka basi chopheka monga mwana wang'ono angakhoze kuchiona ichi chitaganya chakuabweresa ayuda ndi achiprotestanti ndi akatolika pali mmodzi ndipo kumbukirani kodi aneneri awiri awa adzachita chiyani pamene iwo abwera chirombo ichi kalonga uyu yemwe ari adzabalalise mphamvu ya anthu oyera kodi adzachita chiyani iye adzaswa pangano lake ndiwo zitatha zaka zitatu ndi theka iye adzawathamangisa iwo tsopano anthu amaganiza kuti ndicho chikominisi basi ndichifukwa chakuti inu mzimu wa mulungu sunachitepo ndinu panobe sichikominisi ayi ndichipembedzo Bible linati izo zidzakhala zofanana kwambiri mpaka zikanadzanyenga osankhidwa omwe ngati nkotheka yesu ananena chomwecho maona ife tilimu wotsiriza tomana aneneri awiri awa kodi iwo adzachita chiyani ndiwo mose ndi eliya omwe adzauke poonekera iwo adzawawuza ayuda amenewo cholakwisa chawo ndipo kuchokera ku gulu la chiyuda limenelo omwe ali kumeneko tsopano kuti akhale 144,000 mulungu adzawayitana mwa aneneri amenewa ndi chiyanicho mzimu wa eliya kuchokera ku mpingo wa amitunduwu udzangopitiriza kumene mpaka ku mpingo wa chiyuda umenewo kupita kumene mkati ndi kukayitana mose ndi iye haleluya inu mukuziona izo ndipo iye adzalalika uthenga womwewu wa chipentekosite kwa ayuda amenewo kuti iwo anamukana mesiya amen inu mukuziona izo iwo udzakhala uthenga womwewu wa chipentekosite kumene ayuda awa ali adzalalikire kumene kwa iwo ndipo iwo adzadana nawo ayuda amenewo moyipa kwambiri mpaka iwo adzawapha iwo ndipo iwo adzadanidwa ndi mafuko onse ndipo mkati mwa sabata chifukwa kuti iwo anali atawusa 144,000 amphamvu kwambiri iwo anali nawo mzimu oyera ndipo mʼbale inu mukunena zakuchita zozizwisa iwo anachita izo iwo anayimisa miyamba ndipo iyo sinavumbe mu masiku akulosera kwawo anakanda dziko ndi miriri mochuluka monga iwo amafunira iwo anapereka miliri ndi chilichonse iwo adzawapasa Roma amenewo njira yovuta kuyendamo koma potsiriza iwo adzaphedwa mulungu wathu ndi mulungu wotsa pamene iye akuyitsidwa koma kumbukirani izo zili uko mu sabata la 70 ndipo mpingo uli mu ulemerero amen mgonero wachikwati ukuchitika pamenepo inde tsopano zindikirani ndi pamene ife timamuona iye akubwera kukachisiwa zakachikwi chakuno pakutha pa mʼbado wa chiyuda wodzozedwa apa iye akudza atakwera pa kavalo oyera iwo amene amamutsatira iye pa kavalo oyera kavalo mphamvu atavekedwa mu zoyera magazi kapena chovala chovikidwa mu magazi adalembedwa pa iye mawu a mulungu iye anabwera ngati mgonjesi wamkulu inde bwana kuti adzakhazikise zakachikwi anabwera kudzalowa mukachisi ulemelero pamenepo iye akukomana nawo 144,000 tsopano lidatha sabata la 70 limenelo apa sabata la 70 izi zikuchitika mu nthawi ya sabata la 70 muzitatu pakati pa ilo iye akuliswa ilo chifukwa iye akuapha aneneri awiri achipentekosite awo bwana amene amakantha dziko lapansi ndipo mnyamata iye akutembelera mpingo umenewo ndipo iye akuwotcha iwo ndi moto ndipo bwanji iye ife tikupeza izo uko ngakhale anzawo apangalawa atayima poteropo anati kalanga kalanga mzinda waukulu wosati nkuwonongeka uja wa Roma iwo wafika pa mapeto ake mu ora limodzi iwo unaphulitsidwa balala mulungu amadziwa momwe angachitire zinthu ndipo mmodzi wa angelo anayangana kumeneko ndipo anati mwakuti magazi awofera aliyense wa khristu anapezeka mwa iye chifukwa cha chinyengo chake kupita kunja kuno ndi kumachita bungwe ndi kumapanga mtundu wina wonse uwu wa zinthu ndi kuvundisa mpingo ndi kuwabweretsera iwo zinthu mkati mmenemo ndi kuwapha iwo amene omwe anayesera kuti awachirikize iwo ndi kuyesera kuti awatulutsemo iwo lemelero o ine sindikudziwa ine ndikumvelera ngati ndiziyenda chopitirira mwaona kodi sindinu wokondwera chifukwa cha kuwala kwa mwana kuyenda mukuwala kwa mwana kodi ife tilipati mʼbale pa ora losiriza izo ikhoza kuchitika nthawi iliyonse ife tili pano uthenga wapita kumpingo wosiriza mpingo umene wamukana Khristu wawo Ayuda ali mudziko la kwawo kwautali wadangala nthawi zaka 40 mzinda watsopano wakhala wokumangidwa kodi iwo akuyang'anira chiyani Mesiya wakudza kodi izo zidzakhala liti ine sindikudziwa pamene mwala uja ukukantha chifano apa iwo wapita zonse zatha pamenepo tsopano zindikirani apa pakati pa sabata masiku atatu nditheka zaka zitatu nditheka kani iye akuswa pangano ndikuchititsa nsembe ndi zaufa zimene iwo adzakhala atazikhazikitsa kale chifukwa iwo adzabwelera mbuyo kumene ndikuti tsopano penyani inu nonse ndinu mipingo inu mukhoza kulandiridwa muchifano ichi cha kwa chirombo ife tichikhala ndi chiyanjano ife tidzachichosa chikominisi ife tidzangochisesa chikominisi kulikonse chichoke mwaona ndipo iwo akhoza kuchita izo mwaona ndipo iwo adzachita izo koma tsopano penyani ndi kukhazikisa kuti izi kupembeza kwa pasiku ndi nsembe zidzabwelera mu mzinda pamene kachisi ati adzamangidwenso ndipo kalonga uyu akudza pakati pa sabata ili adzaswa pangano lake ndi kuthesa nsembezi ilo linati iye adzabalalitsa kubalalitsa izo ndi zomwe iye ati adzachite ndipo izo zidzakhalapobe mpaka kuchimaliziro ndipo zindikirani kufalikira kwa tembelero kuti lipangise bwinja kufalikira kwa tembelero kodi tembelero ndi chiyani uve mwaona kuti apange bwinja ndi chiyanicho kuthesa izi kufalikira kwa ichi kuti athese izo mwaona kufalikira kwa mphamvu ya chiroma imeneyo kuti agonjese namwali wopusa yense ayuda ndi onse ife tonse tidzakhala aroma kapena ife sitidzakhala kanthu iye adzaswa pangano lake pakati pa sabata kufalikira kwa tembelero ngati ilo linali tembelero mu nthawi ya yesu pamene roma anali atabwera kumeneko ndi upandu wawo iye adzakhala roma kachiwiri ilo lidzakhala tembelero kachiwiri kwa mpingo kuti apangise bwinja ndipo adzapitiriza mpaka kuchimaliziro kodi iye adzachita chiyani iye adzalipitirizabe ilo mpaka kuchimaliziro ndiwo mapeto tsopano chiyuda ndi chiroma chiprotestanti awo ndiwo anamwali wogona adzadzilimbikitsa wokha pali mmodzi mu maonekedwe achitaganya cha mipingo ndipo izo zidzakhala monga yesu ananena mu mateyu 24 ndikuchokera pa chivumbuluso 13:14 tiye nditenge chivumbuluso 13:14 tione nchiyani ine ndinali nditazilemba izo apa kuti tione chimene 13:14 chabwino bwana ndipo anawanyenga iwo amene akukhala pa dziko mwanjira ya zozizwisa izo zimene iye anali nayo mphamvu kuti azichita kuyilimbikisa mipingo imeneyi pamaso akuti pamaso pa chirombo akunena kwa iwo akukhala pa dziko lapansi kuti iwo apange fano kwa chirombo chimene chinali nalo bala la kuimfa mwa lupanga ndipo chinakhala moyo tsopano ife tikudziwa mopyola mthunzi uliwonse wakukayikira chomwe chirombo icho chinali mphamvu ija yomwe inali ndi bala lakufa nalo chimene chinakhala moyo izo zinali pamene roma wachikunja anaphedwa ndipo roma waupapa anatenga malo ake pamene mphamvu yachikunja inaphedwa ndipo mphamvu yaupapa inatenga malo ake tsopano chivumbuluso 13:14 yesu mu mateyu 24 anawachenjeza iwo za izo chifano kwa chirombo paulo mu atesalonika wachiwiri mutu wa 2 ndime ya 3 ndi ya 4 tiye tizipeze izo timuone paulo chimene iye akunena pa zokhuza izi mzimu woyera waukuluwo pa mneneri wamkuluyu wa ambuye tione chimene iye ananena chokhuza izo mu tsiku lotsiriza mu atesalonika wachiwiri mutu wa 2 ndipomwe ipo pali chabwino bwana ndipo kuyambira ndi ndime ya 3 ine ndikukhulupirira iyo ili chabwino tiye tiwerenge tsopano mvetserani mwatcheru aliyense ndi angati akukhulupirira kuti paulo anali wodzazidwa ndi mzimu woyera amen penyani apo musalole munthu akunyengeni inu mwanjira iliyonse pakuti tsiku limenelo silidzabwera kupatula uko kutabwera kugwera kumbali choyamba iye akuyesera kufikiza izo mu mutu wawo kuti iye akudzapo pomwe anati apo payenera kukhala kugwera kumbali kwa mpingo choyamba onani kubwera mu mbado wa Laodikaya uno ndipo mwamuna uyo watchimo kuululidwa mwamuna watchimo kusakhulupirira mu mzimu woyera kusakhulupirira kukhala kukululidwa mwana wachitayiko monga Yudasi anali msungichuma wa mpingo yemwe akutsutsa ndi kudzikweza yekha pamwamba pa zonse zomwe zikutchedwa mulungu kapena amene akupembedzedwa kotero kuti iye monga mulungu akukhala mukachisi wa mulungu mbale kodi alipo munthu pa dziko lapansi kunja kwa ku Vatikani yemwe amachita izo kodi izo zili kuti tsopano pitani chapa mu chivumbuluso satini ndipo akusonyezani inu kuti munthuyu akukhala pa mzinda mu mzinda ndipo mzindawo ukukhala pa mapiri 7 ndipo chiwerengero cha chilombo ndicho 666 zolembedwa mu Chilatini lembo za Chiroma zili 666 ndizo Vicarius Filii Dei chomwe chili m'malo mwa mwana wa Mulungu pa mpando wachifumu wa papa ndipo mpando wake ali naye korona wapatatu ndipo ine ndinayang'anapo kumene pa koronayo ndinayima moyandikira chotero monga dzanja langa lili kwa nkhope yanga monga chonse ndipo ndinaona korona wokongoletsedwa wa papa uko komwe mu Vatikani mwini wanga ndinayima ndipo ndinayang'ana pa iye kuti nditsimikize kuti ine ndizidziwa zomwe ine ndinali kuzikamba iye amatsutsa yekha pamwamba pa onse omwe amatchedwa mulungu amuna onse au mulungu iye ndi woyeretsetsa wa onse iwo amakhala mukachisi wa mulungu kuti azingodzisonyeza iye yekha kuti iye ndi mulungu kukhululukira machimo pa dziko lapansi ndi zina zotero inu mukudziwa zedi paulo anati kugwera kumbali kuyenera kubwera choyamba mwana uja wachita iko akhale ataululidwa kodi inu simukukumbukira kuti pamene ine ndinali ndi inu ine ndinakuuzani inu zinthu izi ine ndikanakonda ndikanati ndikhale pamenepo ndikumumvetsera paulo akulalikira zimenezo si choncho ine momwe ine ndikanakondera kumvetsera kwa iye mayi tsopano kodi iye akuti achite chiyani chifano kwa chirombo Atesalonika wachiwiri tsopano mvetserani mwatcheru tsopano tcheru kwenikweni mpingo unali kale kumvelera kudza kwa papa ndi chiyanicho mapeto a mʼbado wa mpingo umenewu paulo iwo anaona chinthu ichi cha chinikolai chinali chikuukapo iwo ankati adzapange munthu woyera kukhala chiyani papa chidziko ndi ophunzira anali atakwawira mu mpingo ndi kumasintha dogosolo lakapembezedwe paulo ndi mzimu woyera anali atachigwira icho mu mzimu ndipo mpingo ndi pamwamba wake ndi olemekezeka anthu olemekezeka ndi zina zotero kuti iwo anaona kuti kunali kubwera china chake ndipo mzimu woyera kunali kuachenjeza iwo za masiku otsiriza kodi inu timukukumbukira momwe yesu anayankhulira za izo ntchito za chinikolai zomwe potsiriza zina zakhala chiphunziso ndiyeno chinadzakhala bungwe abale ife sitili mu mdima tsopano kumbukirani onani ife tili pano ntchito za chinikolai bungwe likuyamba mmenepo olemekezeka akulu ndi oyang'anira pa mipingo ndi zina zotero ndiye zinadzapanga mpingo wa katolika ndipo paulo anati pangakhoze kukhala nthawi yotsiriza pangakhoze kukhala nthawi mpaka kugwera kumbali kuchokera kuchenicheni chikhulupiriro cha chipentekosite chikhulupiriro cha chipentekosite chidzathesedwa ndipo olemekezeka adzakhazikitsidwa mmenemo iwo adzakhala naye munthu yemwe adadzatenge malo a mulungu azidzakhala mukachisi wa mulungu ndi kumatsutsa yekha pamwamba pa anthu onse monga chonse ndipo izo nani ndi chiyanicho mikawo kugonjesa wanthu wamba mwaona onse amene akutchedwa mulungu iye azidzakhala mukachisi wake wa mulungu monga mulungu paulo anati apo padzakhala kugwera kumbali choyamba mu masiku otsiriza ndipo apa ife tili apa pomwe tsopano ndipo tikuona kugwera kumbali uko ndikuona mpingo ukupita motalikiratalikira kutali kwa icho ndikupita mbuyo momwe kachiwiri ndipo ife tili pa nthawi yotsiriza chabwino tsopano ngati masabata 69 akulondolera mwangwiro ndipo ayuda ali mudziko la kwawo lawo tsopano ndipo mbado wa mpingo wa mitundu walondolera ndendende mpaka ku nthawi yotsiriza ku nthawi ya chinikolai kapena ku nthawi ya chilaodikaya kodi kudza kwa ambuye kwayandikira motani mapeto a zinthu zonse mapeto a mbado uno ndi mkwatulo mphindi yomwe iye akuyamba sabata la 70 limenelo kapena zaka 7 mpingo wapita kodi inu mungakhoze kuziona izo abwenzi kwezani mwamba dzanja lanu ngati inu mukukhoza kuziona izo mwaona tsopano tiyeni ife tisakhale wano tiyeni ife tisakhale amasewera panonso ife tili pa nthawi yotsiriza chinachake chikukonzekera kuti chichitike ife tili pa mapeto ndi ife pano masabata 69 awa analondolera mwangwiro kupita kwina kwa yuda kumalondolera mwangwiro mbado wa mpingo umalondolera mwangwiro ife tili pa mapeto a nthawi nthawi yotsiriza mbado wa mpingo wa laodikaya kutha kwa iwo atumiki nyenyezi onse alalikira uthenda wawo iwo wapita kunja ife tikungogubuduka ayuda akhala kubwerera kwa zaka 40 iwo ali mudziko la kwawo nchiyani chiti chichitike motsatira kubwera kwa mwala ndife apo kodi izo zidzachitika nthawi yanji ine sindikudziwa koma mbale kwa ine ndikufuna kuti ndikhale wokonzeka ine ndikufuna ndikhale nazo zovala zanga zonse zokonzeka tsopano ife tangokhala nayo kokha maminiti pang'ono okha ndipo ine ndikufuna inu mungatamvetsera mwakachetechete tsopano kwa miniti yokha mphindi imene iye akuyamba sabata la 70 kapena zaka 7 mpingo wapita tsopano mvetserani ine ndikubwereza kachiwiri kubwerezanso kuti inu musati muyiwale ichi ndi chimene mzimu woyera unayika mu cholembera changa pamene ine ndinali kulemba ife tili mu mbado wa laodikaya khristu akukanidwa ndi mpingo wake womwe nyenyezi ya mbado uno mthenga wapita konse ndipo israeli ali mu dziko lawo inu mukuona pamene petiri ife tili pa mapeto tsopano ndimanga imozi yokha kapena ziwiri zowonjezera zonse izi tsopano zomwe ife tikuziona zidzatithandiza ife mwachisomo chake pamene ife tikuyesetsa kuti tiyandikire zisindikizo 7 zosiriza izi inu mukuona pamene ife tikanaziphonya izo kuyambira pa chivumbuluso 61 mpaka chivumbuluso 1921 ife bwenzi titaziphonya izo chifukwa onani ife bwenzi titakhala tikuyesera kuzigwirisa izo ntchito mbuyo umo mu mbado wa mitundu pamene inu mukuona izo zapitirira zili mu mbado uno mwaona tsopano ife tatsimikizira izo mwama wa mulungu ndi mwa mbiri yakale ndi mwa chilichonse ndipo mwa zizindikiro za nthawi mwa masiku kuti palibe kanthu kenanso katsalira ife tili pa chitsiriziro cha mitundu nchiyani kodi ife tichita chiyani nazo izi ndi solo yanga ndi solo yanu ndi moyo wanga ndi moyo wanu ndi moyo wawokondedwa athu ife takhala tikusisitidwa konseko mochuluka kwambiri ife takhala nazo zinthu zochuluka kwambiri mophweka ife kuli bwino tiyambe kumasuntha ndi motedwerapo kuposa momwe inu mukuganizira zingokumbukirani tsopano mfundo yokhudza ngati inu mukufuna kuyilemba iyo mvetserani mwatchelu chonde iyi ndi ndemanga yanga yotsiriza yoyandikira kwa iyo ine ndilinako kanthu kakang'ono kwambiri pano katangothaka cholemba chaching'ono chimene ine ndikufuna kukamba pa icho tsopano pumani mphindi yokha ndipo mumvetsere mwatchelu ndikupatsani inu china chake chomwe chili chokhudza kuti tipite mpaka mwezi mwaona palibe konse ngakhale kupyapyala kwa lumo la mpeni pakati pa mapeto a mbado uno ndi kudza kwa khristu chilichonse palibe chinthu chinanso chimene chatsalira kodi israeli ali mu dziko la kwawo ife tikudziwa izi kodi ife tili mu mbado wa laodikaya kodi uthenga wa mbado wa chipentekoste uno wapita konse kuti ukayese kuwagwereza anthu kuda abwelele kuda lisolapa chiyambira pentekosite kodi mtumikali yense wabwela kudusa mumbado ndende basi chinthu chomwecho kodi mafuko akutsutsa mafuko mliri kodi kuli njala mu dziko lero mpingo woona ukuyenda mazana a mayilosi kufunafuna kuti akamvetsere mawu a mulungu osati yankate yokha koma yakumvetsera mawu a mulungu kudzabwera njala ndikulondola uko bwanji ife tikukhala moyo pakati pa iyo pano pomwe tsopano mukuona pamene betiri ife tikuyembekezera mwala umenewo neno lokhudza kuyambira pa nthawi yomwe mulungu anapanga lonjezo kwa abrahamu musati muphonye izi kuyambira pa nthawi yomwe mulungu anapanga lonjezo kwa abrahamu Genesis 12:3 mpaka ku nthawi ya khristu kukhala atakanidwa mu Adi 3 ndi ayuda malingana ndi Agalatiya 3:16-17 ndi malingana ndi Asha kukonza mibado ya Hebrew kwa Asha mphamvu ya mulungu inali ndi ayuda ndende zaka 1954 mulungu ankachita nawo ayuda zaka 1954 malingana ndi mibado ya ayuda ndi malingana ndi Agalatiya 3:16-17 ine ndinawo malemba wena wochulukira koma ndangokupatsani awo ndiye iwo adamukana kale khristu iye anatembenukira kwa mitundu kuti adzitengele wanthu a dzina lake inu mukufuna lemba pa izo malo ake Machitidwe 15:14 tsopano kuwerengetsa nthawi ife tikupeza kuti ife tili nazo ndende mvetserani zaka 17 zatsalira ndipo ife tidzakhala nalo danga lofanana la nthawi litaperekedwa kwa ife pamene mulungu akuchita nafe mu mphamvu ya mzimu woyera kuchokera AD 33 mpaka 1977 danga lofanana la nthawi la zaka 1954 mulungu akuchita nafe mofanana monga iye anachitira ndi ayuda nanga bwanji zimenezo tsopano lembani mu buku lanu lemba laling'ono pano lomwe ine ndikufuna kuti ndikupatseni inu Levitiko 25 kuyambira ndi ndime ya 8 mulungu ankayitanisa chitsangalalo chaka cha 49 chilichonse chaka cha 50 chinali cha chitsangalalo ife tikudziwa izi ife tikumvesa izi kuchokera pa chitsangalalo choyamba cha Levitiko 25:8 mu 1977 tidzakhala chisangalalo cha 70 kukwanilisa ndende zaka 3430 phwando likutanthauza kupita mmemba kumasulidwa ife tikuyembekezera kudza kwa tsiku lokondwa la zaka chikwi pamene ambuye wathu wodala adadzabwere ndi kudzatengera mkwatibwi wake woyembekezera kutali dziko likubula kulilira tsiku limenelo lakumasuka kokoma pamene mpulumusi wathu adadzabwerere ku dziko lapansi kachiwiri kodi inu munamvetsa izo mulungu wachita nafe ndende kuchuluka komweko kwa nthawi yomwe iye anachita nawo ayuda kuchokera pa nthawi imene iye anamupasa abrahamu lonjezo mpaka kukanidwa kwa mesiya mu AD 33 zinali zaka 1954 ndipo tsopano ife tili nazo zaka 17 zatsalira ife tinali nazo pafupi zaka 1930 china chake ife tatsala nazo zaka 17 zatsalira kukafika 77 chidzakhala chisangalalo cha 70 chiyambireni cha zisangalalo ndipo kodi icho chidzakhala chiyani abale penyani mwatchelu tsopano musati muziphonye icho chidzakhala chisangalalo chakupita mmwamba kwa mkwatibi wa mitundu ndikubwerera kwa khristu kupita kwa ayuda pamene iwati adzapite kuchokera mu msinga amen kodi inu simukuona kuchokera ku dziko lonse iwo akusonkhanira uko chifukwa cha tsiku limenelo mai mukuona pamene betiri ife sitikudziwa nthawi yomwe izo zingati zichitike ife tili pa nthawi yotsiriza tsopano mvetserani kwa inu anthawi zakale muno mu mpingo omwe mwakhala muno kwa nthawi yayitali ine ndikufuna inu kuti muzindikire china chake. Ine ndinali ndisanapunzire izi mpaka dzulo. Ine ndinazitenga izo kuchokera kwa wazambiri yakale Paulo Boyd. Ndiyeno, ndiye ine ndazitsatira izo mbuyo kupyola mumalemba. Ndinatenga masiku ena awapa ndizina zotero, ndipo ndinazipeza izo, ndipo ndinaziendesa izo, kuzitsatira izo nkutsiriza. Tsopano mu 1933 pamene petinali kupembeza chakuno mu Masonic Temple kumene kuli mpingo wa Khristu lero, pa mawa umozi wa Epulo ndisanachoke ku nyumba, ine ndinali ndikudalisa galimoto yanga. Ine ndinagula galimoto ya modelo 33, ndipo ine ndinali kuidalisira iyo ku utumiki wa Ambuye. Ndipo mu masombenya ine ndinaona nthawi yotsiriza. Tsopano zindikirani momwezi zilili zokhuza. Mbuyo kale pamene ine ndinali mnyamata chabe, ndipo inu mukhoza kulingalira chomwe mapangidwe a galimoto ya 1973 inkaonekera. Tsopano momwe iyo inkaonekera. Ndipo ine ndinapita kumeneko ku Masonic Temple komwe ena inu anthu akale muno mukukumbukira. Izo zinalembedwa pa pepala lakale ku nyumba, izo zilikale muzodzindidwa, ndipo zinapita kunja kuzungulira dziko. Mwaona, izo zinali mu 1973, ndipo ine ndinaneneratu kuti kudzakhala kuli chootsa china chachikulu chikanadzachitika kwa United States uyu isanafike kapena pofika chaka cha 1977. Ndiyangati akukumbukira ine ndikunena zimenezi. Yang'anani pa dzanjalo zedi. Tsopano penyani, ine ndinaneneratu zinthu 7 zomwe zinali zikadali mukupangidwa kwa chitsinzo chachikulu ichi chisanati kapena chinthu chachikulu chikanadzachitika kuno mu United States, chinthu china chachikulu cho. Ine ndinati, tsopano kumbukirani izi kuti iyo isanayambe, ine ndinati ife tidzapita mu nkhondo ya dziko lonse yachiwiri. Ndiyangati akukumbukira kuti anandimva ine ndikunena zimenezo anene amen. Chabwino, nkhondo ya dziko lonse yachiwiri. Ine ndinali presidenti yemwe alipo tsopano. Ine ndinakopera izi kuchokera ku cholemba chakale, komabe chinthu chakalecho dzulo, kuti presidenti yemwe ife tili naye tsopano yemwe anali, ndiyangati akukumbukira yemwe iye anali, Franklin D. Roosevelt. Ine ndinati presidenti yemwe ife tili naye tsopano adzapita ngakhale mu nthawi yachinayi, iye anali pakoyamba kake apo. Adzapita mu nthawi yachinayi, ndipo ife tidzatengedwera ku nkhondo ya dziko lonse yachiwiri. Ine ndinati wolamulira mwankhanza yemwe tsopano akuuka mu Italy yemwe ali Mussolini, iye adzabwera mu mphamvu, ndipo iye adzapita ku Ethiopia, ndipo Ethiopia adzagwa pakugupa kwake. Alipo anthu amene akhala pano tsopano amene akudziwa kuti lilipo gulu la anthu linabwera ndipo linayima. Pamene ine ndinali kuchititsa msonkhano wanga mu holo ya Redman kumusiuko usiku umenewo, pamene ndinachita kupita kumusiku umeneko kuti ndikalalikire izo holo ya Redman, ndipo ankati andiponyere ine kunja kwa holoyo chifukwa chonena chinthu chotero. Eya, eya, akazi a Wilson, ine ndikudziwa inu muli ndikokulondola pamene ine ndinanena izo. Koma kodi iye anazichita izo? Koma ine ndinati iye adzafika kumatsiriziro amanyazi kwambiri, ndipo iye anatero. Iye ndi mkazi yemwe iye ankaenda naye anazondekesedwa, ndipo anapachikidwa pa chingwe mu nsewu ndi mapazi awo mmwamba, zovala zawo zikulendewera pansi. Chabwino, izo zinafika pochitika. Ndiyeno ine ndinati akazi alolezedwa kuti azivota, chimene chili mwamteradi chamanyazi pafukoli. Ndipo pakuvota tsiku lina iwo adzasankha munthu wolakwika, ndipo iwo anachita icho mu chisankho chapita izi. Mayi mayi. Chachinayi, ine ndinati sayansi idzapambana mwanjira yakuti ayi kuno ndicho chachitatu, mundikhulukire ine chotsatira ndichi ndi chachinayi. Ine ndinati nkhondo yathu idzakhala ndi Germany, ndipo iwo adzamanga malo akulu kwambiri achikonkire ndi kudzinerezera okha mkati mmenemo, ndipo achimeleka adzakalandira kumenyedwa kwa Mulungu wamphamvu zonse akudziwa izo yemwe ine ndayima pamaso pake tsopano. Ine ndinawaona manazi woyima pawokhaja akuombera pa achimeleka monga choncho ndi zinthu pakhoma limenelo, ndipo alipo anyamata ambiri ayima pano tsopano amene analipo ku mzere wa Siegfried umenewo amene akudziwa zomwe izo zinali. Ndipo kumbukirani, izo zinali zaka kumi ndi limodzi, mzere wa Siegfried usanamangirwe. Kodi Mulungu ndiwoona, kodi iye akuneneratu panobe zinthu kuti zichitike. Penyani, icho, izo zinali chachinayi. Tsopano chinthu chachisanu. Sayansi idzapambana mwanjira yakuti mpaka iwo adzapanga galimoto yomwe sidzamasowa kuti zilondoleredwa ndi chiwongolero ndipo magalimoto adzapitirira kumaumbidwa monga dzira mpaka chimaliziro nthawi yotsiriza. Ine ndinaona banja la chimeleka likupita chotsika nsewu mu nsewu wotambalala atakwera mu galimoto ndi misana yawo ikatambenuzidwira kumene gudumu limayenera kukhala lili. Zimaoneka ngati kuti iwo anali kusewera njuga kapena makhadi ndipo ife tili nayo iyo iyo ili pa televizioni sayansi yotchuka zoyendetsa kani onse ali nazo izo ife tili nayo galimoto iyo ikulamuliridwa ndi mphamvu yakutali ndi radar iwo sadzatsowa ngakhale kukhala ndi chiwongolero chilichonse mwa iyo kungoyika chozungulira chako monga chonchi monga momwe iwe umazunguzira foni yako ndipo galimoto yako nkukakufikisa iwe mpaka komweko singachite ngozi kapena kalikonse kopanda magalimoto ena magineto azipangisa ena onse kuti atalikire kwa iwe mwaona iwo ali nayo iyo. Oh my, tagalizani za izo ndinaneneratu zakasate izo zisanachitike. Tsopano izo zikutifikisa ife ndiye kuchisango cha President Kennedy ndipo galimoto ipo bwerapo poonekera ikubweresa zinthu zisanu kuchokera mwezi zisanu ndi ziwiri zimene zachitika ndendende. Tsopano ine ndinaneneratu ndipo ndinati ine ndinaona mayi wamkulu atayimirira wooneka mokongola atavala mwapamwamba mwenimweni mwachifumu monga mlangali ndipo ndili nazo zolemba zazing'ono pansi apa iye anali wolamulira wamkulu mu United States kapena mpingo wa Katolika mkazi mkazi wina ine sindikudziwa kuti udzakhala mpingo wa Katolika ine sindikudziwa ine sindingakhoze kunena chinthu chokha chimene ine ndinachiona ine ndinamuona mkazi izo zinali zonse koma lino ndi fuko la mkazi fuko lino ndi la chiwerengero cha khumi ndi zitatu mu uneneri ilo lili nayo milozo satini nyenyezi satini ilo linayamba magawo satini 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 chilichonse chili satini likupezeka mumutu wa satini wa chivumbuluso ngakhalenso ilo lili satini ndipo ilo ndi fuko la mkazi. Mabwalo amilandu yachitsudzulo mwa Amerika amatulusa zisudzulo zochuluka ndi akazi wathu kuposa mafiko ena onse zikhalidwe mu dziko lathu zili zotsika ndi zisudzulo kuposa momwe izo zilili mu France kapena Italy kumene uhule uli pa nsewu chotero koma awo ndi mahule athuwa ndi akazi okwatiwa kuyesera kuti azikhala ndi amuna ngapo ndi amuna okwatira kangapo kuyesera kumakhala ndi akazi wena mumafuko momwe iwo amakhala ndi mitala zili kuchulukisa kachikwi ubwino wake ndipo komabe mitala ndiyolakwika ife tikudziwa koma kungosonyeza momwe ife tilili wotsika ndilinako kachiduswa kuntunda uko kochokera mu pepala momwe akusonyeza kuti pamene anyamata athu achimereka anapita kutsidya kwa nyanja mu nkhondo yapita iyi kuti opitirira ine ndikukhupirira anali ta mmagawo 70 pazana bwanji tsopano dikirani miniti ine ndikukhupira kuti iwo anali atatu mwa anayi amene anapita kutsidya kwa nyanja amene anasuzulidwa ndi akazi awo iwo asanabwerere ndipo zilembo zazikulu za mutu wa nkhani kuti nchiyani chachitika kwa makhalidwe anthu athu achimereka kodi inu mukumbukira kuti munayiona iyo nonse inu munatero ine ndikuganiza ndi chiyani chachitika kwa makhalidwe akazi athu achimereka mafakitali kukagwira ntchito kutali uko ndi amuna ena ndi fuko la akazi kodi iye akhala ndi chiyani mulungu wamkazi kapena mulungu wachikazi tsopano ndiye zidatha izo ine ndinatembenuka ndipo ndinayang'ana ndipo ine ndinaona United States uyu akupsa ngati ng'anjo miyala inali idaphulisidwa ndipo iyo inali kuyaka monga mulu wa moto muzipika kapena china kake chimene chinangoyasa izo pa moto ndipo ine ndinayang'ana kutali monga momwe ine ndikanakhoza kupenya ndipo ilo linali lidaphulisidwa ndiyeno masomphenya anandichokera ine asanu mwa atatu achitika kapena asanu mwa asanu ndi awiri kana achitika ndikwapa akudzapo nadzasonyeza ndiyeno ine ndinaneneratu ine sindinanene konse kuti ambuye anandiuza ine izo koma nditayima mawu umenewo mu mpingo ine ndinati momwe chitukuko ine ndinabwerera kumapeto amodzi akhoma lawo ndipo ndinathamangira kumapeto ena akhomalo ine ndinati momwe chitukuko chikupitirira ine ndikuneneratu kuti nthawi ine sindikudziwa chifukwa chimene ine ndikunenera izi koma ine ndikuneneratu kuti izo zonse zidzachitika pakati pakali pano 1933 ndi 1977 ndipo osadziwa izo mulungu akudziwa mtima wanga ine simazizindikira izo mpaka dzulo kuti 1977 ili chisangalalo ndipo chimodzimodzi kuchuluka komweko kwa nthawi ikutha yomwe iye anawapatsa Israeli ndi chilichonse pa mapeto kotero ife tili ndipo pano ife tili pa mapeto ambado pakubweranso kwa sabata la 70 ife sitikudziwa nthawi yomwe mpingo udzakhale ukupita oh my kodi ife tingakhoze kuchita chiyana bwenzi kodi ife tilipati kodi inu mukuona chimene ife tili tsopano kodi inu mukumvetsa sabata la 70 la Daniele tsopano onani tsopano pamene ife tikupitilira kunka muzisindikizo izi ndi zinthu kumatula zisindikizo zimenezi choyamba chake chimene chikubwerapo wokwera pakavalo woyera ndipo iye ali nawo uta mudzanja lake penyani yemwe munthu ameneyo ali penyani wokwera pakavalo wotumbululuka uyo pambuyo pa iye mwaona penyani yemwe iye ali ndipo penyani momwe iye anabwerera mmenemo penyani 144,000 awo amene akubwera umo penyani namwali wokusa uyo pamene iye akubwerapo ndiye penyani zinthu zonse zizikuchitika kutsanulira kwa mbale masoka mizimu itatu yosayera yonga achule penyani zinthu zimenezo momwe izo zikugwirizana kumene mu miliri imeneyo ndendende pamene iyo ikusanuliridwa nthawi iliyonse chisindikizo tikatsegulidwa mliri ukutsanulidwa ndipo chionongeko chikubwera ndipo penyani chimene chikuchitika pakali pano pa mapeto ndipo penyani aneneri atatu awa kapena aneneri awiri awa pamene iwo akuuka apa ndipo pakati pa sabata iwo akudulizidwa monga choncho ndiyeno nkuyamba nkhondo ya Armageddon ndiye mulungu nkuyamba kuyankhula iye mwini ndiye iye akuyima ndi kuyamba kuti azimenya aneneri amenewo akukantha dziko lapansi iwo akulalikira dzina la Yesu Khristu iwo akubatiza mwanjira yomweyo iwo akuchita chinthu chomwecho chimene apendekosi oyamba makolo anachita ndipo ambiri akuatsatira iwo koma iwo amene anachita chikaganya bungwe lija anasundira mpaka pansi ndipo ngakhale mphamvu za aneneri amenewo sizinaso izi ndipo potsiriza iwo anati ife tidzapanga izo zonse bungwe limodzi ndipo iye akubweresamo ndi chiyanicho tembelero chiroma kuti chifalise chinthu chonsecho chimene chikupangisa bwinja tembelero lopangisa bwinja ndikutengera mkati chilichonse zauve kumbukirani mayi wachibulire wa uhule yemwe anakhala pa chirombo wovala zofira monga choncho anali nayo mitu isanu ndi iwiri ndi nyanga khumi inu mukukumbukira zimenezo ndipo iye anali nacho chikho mudzanja lake tazauve wa tembelero lake chimenecho chinali chiphunzitso chake chimene iye amachipereka kwa wanthu ife tili pamenepo abale anga ife tili pa nthawi yotsiriza ana ang'ono ife sitingadziwe konse ife mwina sitingakhale moyo kuti tibwererenso usiku uno kachiwiri ife mwina sitingakhale moyo kuti tidzaonane wina ndi mzake kachiwiri ine sindikudziwa koma mapeto ali pafupi kwambiri mapeto ali pafupi kwambiri pano palilemba apo pali mwamtheradi basi mwangwiro chitsimikiziro cha mwamalemba tsopano ngati pali china chake chimene inu simunachimvetse ndilembereni ine kalata ndipo mundilole ine ndidziwe za izo mwaona nenani china chake ena inu abale kunja uko pa matepi mumagawo ena ngati pali china chake chimene ine ndingakhoze kukuthandizani inu ndiloleni ine ndichidziwe inu mukhoza kusamagwirizana nane ndipo ine ndikhoza kusamagwirizana ndi bungwe lanu osati inu koma kachitidwe ka bungwe lanu ine sinditsutsana nawo anthu achikatolika ine sindikunena kuti ine sindimawakonda anthu achikatolika ine sindimawakonda anthu achibungwe izo sizili choncho ine ndimawakonda anthu onse koma ine sindigwirizana nako kachitidwe ako kamene kakukusungani inu omangikira pansi ndichotiri kachitidwe kaizo ndizo ine sininali kutsutsana ndi Germany inali Nazism ine sininali kutsutsana ndi achi Italia iko kunali kutsutsana ndi fascism ndipo kumbukirani ine ndinapanga kuneneratu kwina mu nthawi imeneyo kuneneratu chabe ndipo ambiri a inu anthawi zakale mukukumbukira izo ine ndinati alipo maizimu atatu akulu akuyesera kuligwira dziko lero fascism Nazism ndi communism ndipo ine ndinati chiyani izo zonse zikanadzathera mu communism ndipo ine ndinakuchititsani inu nonse kubwereza kangapo yikani maso anu pa Russia mukukumbukira zimenezo yikani maso anu pa Russia iye yense adzathera mu communism ndiyeno izo zonse zidzathera potsiriza mu chikatolika kumbukirani izo zonse zidzathera mu chikatolika mu nthawi yotsiriza ndipo kulondola ndendende ndipo pa nkhondo ya Armageddoni momwe mumwapa pamene Khristu akudza iye mwini koma aneneli atatu awa zaka zitatu ndi theka limodzi izi kani ndizo chivumbuso 11:3 inu mwawerenga izo nthawi zambiri ine ndidzapereka mphamvu kwa mboni zanga ziwiri ndipo iwo adzanenera masiku 1360 ndi angati amenewo masiku 1360 zaka zitatu ndi theka ndiyeno iwo adzaphedwa mu msewu mkati momwe mwa sabata la 70 ili kotero inu mukuona pamene masabata 70 a Daniele awa ali inu mukuona pamene ife tikukhala ife tili pa mapeto abwenzi anga okondedwa ife tili pa nthawi yotsiriza masiku mafuko akusweka Israeli akunka zizindikiro zimene aneneri ananeneratu ndife pano masiku a mitundu atha uno ndizopsa zachuluka bwererani o womwazika kwanu komwe tiyeni tiyimbe iyi
the day of redemption is near man's hearts are failing for fear be filled with the spirit your lamps trimmed and clear look up your redemption is near.
Oh my what is this all about izo
nations are breaking Israel awaiting the signs that the prophets foretold the Gentile days numbered with horrors encumbered return O dispersed to your own
Sobano palimos
a day of redemption is near man's hearts are failing for fear be filled with the spirit your lamps trimmed and clear look up your redemption is near
ndiloleni ine ndikuimbireni inu ndime yaingono
False prophets are lying, God's truth they're denying, that Jesus the Christ is our God.
Hallelujah.
They're making some third person.
Iwo akumupanga iye munthu wina wachitatu. Inu mukudziwa izo. Koma iye sali, iye ndi Mulungu wathu.
But we'll walk where the apostles have trod.
Amen.
For the day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near.
What is in the Nogondwa? Bwererani kutenga mbale. Bwererani kuchapa chiyambi. Bwererani kupende kosite. Bwererani kudali soleni leni. Bwererani ku dzina la Yesu Khristu. Bwererani ku ubatizo wa mzimu woyera. Bwererani ku zizindikiro ndi zodabwitsa. Bwererani ku Pentecoste. Talikirani ndi Mungwe. Bwererani ku mzimu woyera. Iye ndiye mphunzisi wathu.
For the day of redemption's drawing near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near.
Kodizo sizoda bwitsa kodi neneri anati chiyani idzafika nthawi pamenyo iri dzakhale inu simunganene kuti ndi usiku kapena usana penyani momwe izo zakhalira mwaona oh moipa kwambiri kupyola mu mibado ya mpingo
but it shall be light in the evening time the path to glory you will surely find in the waterway is the light today buried in the precious name of Jesus young and old repent of all your sins the Holy Ghost will surely enter in
Hallelujah.
These evening lights have come it is the fact that God and Christ are one
Hallelujah.
It shall be light all together in the evening time The path to glory you will surely find. In the waterway is the light today, buried in the precious name of Jesus. Young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in, for the evening lights have come. It is a fact that God and Christ are one.
Osati adatu koma mmodzi. Kubwerera kutenga. Kubwerera kuchiyambi. Kubwerera kuchimene Paulo ankaphunzisa. Kubwerera kubatizo mene iye ankabatiza nawo. Yana waona wanthu akubatiza mwanjira ina. Yana wauza iwo kuti abwere adzabatizidwenso kachiwiri. Yana adinga ringelo abwera kuchokera kumwamba nalalikira china chilichonse msiye ni yakhale otembereredwa. Kodero ndikubwerera kuthenga kachiwiri mzanga ndi nthawi ya madzulo. Oh, ine ndikumukonda iye mochuluka kwambiri. Timukutero inu. Ndiyangada kuliona sabata la 70 la Daniele sopano. Ndikwakuona chomwe sabata la 70 lili. Ndiyangari akukhulupirira izo nenani amen. Malemekezo akhale kwa Mulungu. Tsopano chinthu chotsatira ndi chiyani? Zisindikizo zisanu ndi ziwiri sopano. Ife tidzagwera kumene mwizo. Pamene Ambuye ati adzaloleze. Liti lomwe izo ziti zidzakhale ine sindikudziwa. Basi pamene iye ali adzaperekeze ndiye ife tidzapita kumene mwizo ndiye ife tidzakhala nawo msonkhano wautali chifukwa zidzatenga kuyambira mutu wa 6 mpaka wa 19 kuti tisilizitse izi ndipo mosafulumira momwe ine ndiliri nazo mwizo tsopano ine sindikufuna aliyense kuti apite kwawo asakumvetsa izi kepi kusewerabe Ine sindikufuna aliyense kuti asamvetse. Musati musamvetse sopano kumati mbale Branham anati Yesu adzabwera mu 1977. Ine sindinanene ayi chinthu choterocho. Yesu akhoza kubwera lero. Koma ine ndaneneratu kuti pakati pa 73 ndi 77 china chake chingadzachitike kuti zinthu izi zimene ine ndinaziona zikufika pochitika mu masomphenya. Zikanakhoza kuchitika ndipo zisanu za izo zachitika kale ndipo ine ndikukhulupirira ndi zinthu za atomic zomwe ife tili nazo zitsopano ndipo kodi inu munaona zomwe president wathu wanena posachedwa pa akufuna nkhondo ina iye akufuna kupanga chitsanzo kwa Berlini iye anatero iye akufuna kupanga chitsanzo nanga bwanji Cuba kuno kukhomo lathu la kuseri bwanji osapanga chitsanzo ndiye Nanga bwanji zimenezo. Oh, ndiza mkutu motero, mwaona. Oh, mbale, ife tangokhala pa mapeto. Iwo ati izo, zidzatulukira basi mwanjira yomwe Mulungu anati izo zinaliri. Kotero nchiyani, nchaphindulanji kumachita chilichonse kupatula kumangowerenga zomwe iye ananena ndikukhala wokonza, ndikukhala wokonzekera izo. Ndikumulola iye kuti abwere ndiye. Ife tikuyembekezera izo.
We're watching for the coming of that glad millennium day when our blessed Lord shall come catch his waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Coming back to earth again. Satan will be bound. 1,000 years we'll have tempter then. After Jesus shall come back to earth again.
Ndiangati yali okonzeka kwezani dzanja lanu. Oh my.
Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter. After Jesus shall come back to earth again.
Kodinu sibu kumvele la bwino Kagaliza na wenzi Ukunde kupembeza kwa Pentecost Iji ndi chipentecost Kie nikiziomba manje hatu ndi kumaimba iyo Antwaji Pentecost Alie se sopano masukani tosani Maonekebe akalaji metodista jamainu sopano Nayoni kie ni tiimbe iyo Kwenye mungkonda iye, chabu ino ine, ndiku mungkonda iye, ine, ndiku mungkonda iye mlongo gibi. Oh, pia nitimbo kwa sila manjatu, toba no kwa iye.